Ho metswalo ya rena e kgabane re thabetse haholo go tla kereke mona bosiung bona. Ho batla ho tjhesa mme ka baka leo re tla leka ho potlaka ka pele ka moo ho ka etswang ho kena hantle
molaetseng.
Pele re na le ditsebiso tsa mmalwa tseo re loketseng ho di etsa le kopo e ikgethileng ya
thapelo.
Ke fumane mangolo a lona morao mane a tlisitsweng bakeng sa kgaitsedi ya ikutlwang hore o na le hlahala bokong, mme o no e na le e mong Louisville.
Another minister's brother, his father had
le moena wa moruti e mong ntata o tshwerwe ke lefu la pelo, mme o na le bongata ba batho ba kulang lefatsheng kajeno. Bongata bo aletsa, mme ruri ke kgolo ha re ba rapella ka pelo tsa rona tsohle hore Modimo a tla re thuse. Ka tlwaelo peresente e ka ba 90% ya molaetse wa ka ke ntho eo ka mehla ho rapella bakudi, le a bona. Empa ke batla ke na le tshebonyana ya hore ke santse ke rapela bakudi jwale hopolang taba eo o santse o tsamaya le yona
hantle.
Empa ha fela re ka beha kereke moo e behilweng madulong ebe e lokiswa ho re ka sebetsang, le a bona. Re loketse ho hlophwa, le a bona, ho kopanya ntho e nngwe le e nngwe mmoho. Ntho e nngwe e sa tswa fihla pelong ya ka metsotsong e mmalwa e fetileng. Ke a monnana wa mokutla wa kgale, sephaka se seng sa hae se ne se batle se kgaolwa ka ho thunngwa, molomo o batla ho thuntse o kgaohile. Hayo mona ho nkutlwa jwale, empa ruri thaka leo ke kgosana, lebitso ke Roy Robertson, mme ke e mong wa bahlokomedi ba rona mona kerekeng, mme ke monna e mong ya kgabane wa Mokreste. O ne hate mono fela mme a re, "Moena Branham, o se ke wa lebala moporesidente." Hore ke ile ka fitlhelwa ke kanehelo ha a ne a hata. Ke ile ka bona televisheneng a theoha sefofaneng, dikele di theoha marameng a hae, le melomo wa hae o sothetse lehlakoreng. Le a tseba o ne a le teng mona hantle le Roye le bao bohle mono ntweng eno. Ho sa tsotelehe hore o fapane le yena dipolotiking e santse e le moporesidente wa rona. Ho nna ha ke modemokrate kapa morepubliki, ke mokreste. Empa ke a le bolella ruri, ke bile le kananelo e kgolo ho moporesidente Dwight Eisenhower, monghadi. Ruri ebile monna e mong ya phahameng ho latela monahano wa ka. Holo a ka ema hape, mme ke tlile ho vouta, ke ne ke tla mo voutela hape. Ha ke natse haeba ana a le lemo di le kgolo, ke ne ke tla nne ke mo voutele hobane ke a mo rata. Mme a re ke re mo hopole dithapelong tsa rona bosiung bona. JT, ruri ke ananela tshebeletso eo e monate lona bohle eo wena le moena Willard ne le tshwere vekeng ena. Hola ka kena ke tswa ka ntle, le ne le tla re kaofela, ke hantle moena Branham jwale wa tseba hore le hore. Empa ho molemo ho ema ka ntle fela le ho le mamela, ha le bone na? Ke hantle. Ka baka leo, ho tle haholo. Ke tshwere dinyelo tsa dikereke tse mmalwa ha le di batla bohle, haeba le itukiseditse ho alosa jwalo. Haeba le fumane kwetliso ya lona, mme tse ke dumela hore le na le yona, mme le tsitsitse ka botlalo. Ke na le e nngwe Oregon, tse ding Washington, California le Arizona, dibaka tse fapaneng. Mme a le batla ho nka kereke kapa ntho e itseng, kgele, hantle mona ke sona sebaka se setle sa ho qala, hantle mona. Mme o na le meya e llang hohle ka setalo ya fihla mehloding ya ma-India le ntho efe fela eo le batlang ho ya ho yo. Re tsebise fela hoba ke a dumela lona bashanyana ting le se le ankorilwe jwale, ke hantle. Ke rata ho bona ba etsa hono fela. O na le moena Radal hodimo mona mmileng. Ke ile mo tshwarela tshebeletso matsatsing a mmalwa. Ke tla ya tshwara tsoseletso moena Radal ke yena. Mme ke sa hopola, ke ne ke ye ke kgothomeletse thaka leo hohle fela ho leka ho mo kenya mahlahleleng le ho rera. A le boye haholo, o ne a re, "Ha ke kgone ho bua." E ka le ka mo utlwa. Amen. Le a bona? Ha o tsebe seo ka se etsang ho fitlhela o dumela moya hallang ho tshwara, ke hantle. Le moena Graham Snelling kwana Utica, le moena Junior Jackson class mono. Re banka bohle jwale ka dikereke tsa rona tse nyenyane tsa dikgaitsedi, hantle mmoho le rona, re mmoho bohle. Ha re hanane dithutong tsa rona kapa ditshepo tsa rona le merero, dithuto tsa rona di ding. Re ema mmoho ntho e nngwe le e nngwe mmoho fela, re kereke e le nngwe fela. Mme ruri re rata ha bahasane hohle, re na le ba bang Afrika, ba bang India le ho potoloha naheng yohle. Ke yona moo re ba batlang teng ho jala ditaba. Mme ke bona ho kena mathaka ana a matjha jwalo ka moena JT Cornell mona le moena Willard Lebao. Ha ba kena, mathaka a matšha ke se ke tsofala ga go e na le go sasa e tla ba banna bao ba o sasana ga ke batle ga molaetsa ona o kašwa le ka moso le jalo o keke o tshwanetse go phela o tswele pele
mme
a ke kgolo re sana le nako e ngata gagolo go tlisa lesea leo ba itseng le tla šwa ke a bona ga e sale o le tshwere ka kerekeng letshea re lotlhe ka jeno kgaitsedi ke antle
gagolo
re leboa morena ka gono ga e le moo a le mogau a tletse lereko dula o ntse o dumela seo se boleletsweng mona gantle wa bona le tla itokela jale le thabela thuto le rata thuto o ruri ke nagana ruri gore ya re thabisa e re fa phomolonyana go rapeleleng bakudi le dipono le phodisong ya galalela gobane jwale bosimo bona re ka mora tshebeletso re ka rapela bakudi gape bosimo bona ka metlha re rata wetsa jalo go kolobetsa e mo le e mo nakong efe kapa ele ke ba kae ba gopolang ga ke ne ke ye ke tsamaya gara dithapo tsa mollo shee ke tsamaya gara dithapo tsa mollo gangata ke tlame go tsamaya dimaele tse masome a mararo ka letsatsi gara le go atata ke loketse go tsamaya dimaele tse magolo a mabedi le masome a robedi a dithapo tsa mollo ke fete tlase mone ke tshwere hempe matsong a ka mme o ke kgathale gagolo ke tsamaya dikgweng tseo mme meutlwa e metala e ngwapa ke kopane le sehai se seng se ditlisa sa sefate mme ke bue le yena ka go kolobetsa ka lebitso la morena jesu a re chee ga e sale ke batlile go kolobetsa ka re molatswana ga o gole gagolo mme a ngata ke nke ba bangata ba bona tase mone mme ke ba kolobetse ka lebitso la jesu ke theose gantle jalo ka dithapo ka maatla ka mo ne nka kgona ke gantle ga ngata ka diaparo tsaka tsa kgale tsa mosebetsi ke kolobetse e mongwe ke theoe palong gantle ke dutse mono ke sebetsana le palo eo ke le rametlakase gape ke sebetsana le palo le monna ke buisana le ena ka morena a re kgelebile le lena matsatsi ana ke tlatla kerekeng ya gago ke tlo kolobetswa ke re o baneng o batla go ema fitlhela motlhanno re pelano ka gantle go na le metsi a mangata tlase mono ba tshware gona moo ke gantle ke yona nako filipi o ne a re leotona nne le reo filipi metsi ke ana re ka thibiwa keng ke gantle gagolo leto ga e ba o lokile ke yona nako o seke wa dumela diabolosi go patisa ntho e nngwe dipakeng mono o seke wa beelela go sane dintho tse o ka di etsang ka jeno moso wa o sasa o ka tshoga o sa o fitlhele ke gopola ka nako e nngwe ga ke ne ke etsa gono ka ithuta ya nthuta thuto ka sutisa ntho eo ke neng ke loketse go etsa tsatsi le leng mme tsatsi le latelang ke ya e le morago gagolo jale ruri ga ke batle go le tshwarela nako ena yotlhe empa ke fuduya gona mme ga ke tsebe ke ikutlwa ke thabile go e kang ga ke itsebe motlhomong ke ikutlwa monate gona jale ga re inamise ditlhoo tsa rona motshotso fela pele re atamela lentswe ntata rona ya legodimo o modimo o phelang ya phelang ka mehla letsatsi le sa tswa dikela lona tsatsi leo daniele o na le shebile ga le ne le dikela jeremia o na le shebile ga le ne le dikela adama o na le shebile ga le ne le dikela jesu o na le shebile ga le ne le dikela mme sa le lona lefatshe leo ba phetseng go lona mme ba tsamay go lona mme o sa le yena modimo o tshwanang bosimo bona go na le dikopo tse ngata monna ya nang le tlhagala bokong kgaitsedi e mongwe o tshubile yona ntho eo ke yona fela tshepo e e leng teng morena e e leng teng bakeng sa gono tlala eo e pitlile ga o letho le e ka
thibelwang
e gole gagolo le matsoo a ngaka empa bosimo bona re tswa ka letsikišano la rona le lenyenyane go sala konyana eo morago go ikgotlisetsa motlhapeng wa ntate
In the name of the Lord Jesus, we direct our prayer to slay the
Ka lebitso la morena Jesu re libisa thapelo tsa rona go bolaya tau, hlahala, go petla, go ba gotlisetsa ka polokeo mohlapeng. Mme rona modimo re gopola bosimo bona moporesidente wa rona ya ratehang, moena Dwight Eisenhower wa rona. O tsamaisitse naga morena o lekile go re thibela ntweng a tshepisa gore ntwa ya korea e ka fela a fela a ne a ena le mokgwa go etsa gono o tshepisitse bomme bao gore o tla gotlisa bašwanyana bao empa a re gore nna ke etse nke ke ka e etsa nka kenya kabelo ya tsaka empa ke modimo fela ya ka etsang mme o bile le yena morena mme jwale dintho di lokile gobaneng ba sa ka ba bona go pele modimo ke rapela gore o tlo mo thuse tshwana le fatsa moya o kgabane morena
And we pray that you'll choose for us.
Mirapela hore o tlo re kgethele moetapele ya tla latela.
Your predestined will be done, Lord. But the one that we are so interested in tonight, besides our national
is that
great and glorious
one that the kingdom that will have no end, the Lord Jesus,
thy son.
Then they'll stand on the tapsal sound. Bata le matsimo tsa merara me ba ja ditlona tsa yona bata ha matlo ba dule hona me mathata a sa tla ba teng ka moramo re hlona lo fa tse jwale re sa atamela lentswe mentate wena o tsiba le baka le o ke atamela lentswe go tswa lengolong lona lena ke ka o bane ke ke utlwa hore o batla ke sebetse ka tsela yena.
That it's your divine will, it's in your order, it's the order of the day.
Ke tsamaiso ya hao. Ho, ke tsamaiso ya letsatsi lena gore batho ba fumane sebaka sa bona le ho itukisetsa hora ya ntwa. Jwalo ka moina wa rona a boletse thapelong nakong e seng kae e fetileng, o re kwetlisitse halelele Morena. Jwale ntate, re fe dibaka tsa rona. Re be teng mono ho seo re lokelang ho se etsa, re tle re be mosebetsing wa ntate. O ba re kopa lebitsong la Jesu.
Had rather a wonderful afternoon this afternoon talking to him. Kibidele thapama e monate
thapama ena ke koka le nngaka e tume Louisville mo ke wa hae. Ba ne ba utlwetse ka dinthotse ba ba tse hantsa morena, mme ntata e ne le ngaka. Mme ya ba watla mme a dula nako e ngata ka phapusing ya ka boholo ba thapama, a kena fela hore balakata motho ya gabane. Umpa a batla a le thata le a tseba, o batla a kentse metso mo presbyterian wa gale. Ho kala fela me a tloa dikele di thewa marameng a hae.
Oh,
ke modimo o na le bona ba hlaile hohle ka phapusing tsa dingaka baoking. Ha ke kgole o na le mooki sepatala sa Northern Infirmary eo ke soka ke pakela ka ho ba le moya o halalelang le mmotsa hore o kolobeditswe ka lebitso la Jesu na. Ha ho ngaka eo nkileng ka kopana le yona hohle kapa le a bona. Ba bolelleng ka yona ha rena nako e ngata moena. O sa tlotle ho shebe a ho le thata ha kae mona. Emela ho fitlela o tshirela ka nnane ho phefumulo ena ya ho qetela kwana. Mme o bone. Jwale o tla utlwa hore hola wa e etsa e mong hadi. O se emele nako eo re etseng hona jwale hantle. Ena ke yona hora. O ba kana ba hanetsa ba phafunyea. Ba phegang ho se o kae ka yona. Empa a se maikemisetso a bona. Ruri ha ba ikemisetsa ba ituketse. Ha ba o phehisa kgang. Hopola fela ha ba ikemisetsa yona ruri. Ha ba ikemisetsa. Mohlomong bampa ba rutilwe ntho e nngwe mme bampa ba itshwarela teng ka hona o ka bona mogopolo wa bona. O seke wa ba pheisa kgang, o seke wa pheya kgang le motho, empa o ba rate fela o ba kenye ka hara yona. O ntano o ba rapella he. She e ya bo, ke nahana hore re ile ra theola temaneng ya borobong, ha ke na bonnete.
That's a long ways in the third chapter, isn't it?
E hole a hole le kgaolo ya boraro ha o jwalo banna.
Oh, it's honey in the rock to me.
Oh, kiddy notes in the speaking one.
We were speaking
now. Renegu Adjuala Hopulang, Retired Theatre Usuka, I happy. Mejuala Mena never, Otong Huya Usuka, Hanka Sito, Bonana Waitama, Kitakibele Tapel Yabakudi.
We want to get every.
Ribata Okian Tanakang, Eureka Hona.
And tonight I want an altar.
Maybe soon Bona Kibata Ubita Aletare.
Ah. But the purpose of this is seeing God's vision in Christ. Seeing that it's not something that you
ho bona hore ha se ntho eo o ileng wa thekesella ho yona fela kapa ntho e ka bang le o e sebeditseng kae kae, empa ke seo Modimo a o etseditseng sona ka sebele. Ha se hore o ne o lokile hona ho o ileng wa ya kerekeng bosiu bo bong. Mo moena ya itseng wa batho a ileng a wisa a le tareng.
Nene se ntho eo e ne e le Modimo pele o thewa lefatshe
a o rerelwa bophelong bo sa feleng. Ha o fitlha moo letsatsing leo ha o makatshe ha 40, baholo ba 24 ba rola ba beya meqhaka ya bona fatshe. Motho e mong le mong a rola moqhaka wa bona, e mong le e mong a wa ka difahleho tsa bona. Ho se letho leo ba ka le buang, ho se moreri, ho se moholo le letho.
All praise to the Lamb.
Thoriso yohle o konyana.
God will gather in him all.
Modimo tla bukela tsohle ka o yena tsatsi leo. O ha fela re ne re ka tseba le o elellwa hore eo ine le mang eo ba mothagisitseng. Re qala temane ya borobedi ho fumana tshehetso e nyenyane. O Modimo a re atiseditse ngwana ka bohlale bohle le ka kelello yohle. Wa re tsebisa sephiri sa thato ya ona. Diphiri tsa thato ya ona. Mme le hopola ka moo re ileng ra dika dikatabeng eo ke ba bakae ba neng ba le teng moseng ho a re boneng. Ka moo re ileng ra kgomarela taba eo sephiri sa thato ya ona. Jwale ha se nthwana fela e tlaba ke sephiri he. Thato ya Modimo ke sephiri. Mme motho e mong le e mong o le monna kapa mosadi o loketse ho ipatlela thato ya Modimo, sephiri sa Modimo. Re fumana jwang? Paulosi o ile a se tsebiswa. O boletse hore ha a ka a rerisana le motho, ha o nama le madi, ha a ka a ya sekolong sefe, ha o kolishi, ha o moo a amaneng teng le yona. Empa a o se senolotse ka tshenolo ya Jesu Kriste, ya kopaneng le yena tseleng e yang Damaseka ka hara lesedi le ka ntupalo ya mollo, mme la mmitsa, mme a ya Arabia, mme a dula teng dilemo tse tharo. Oh, na ha o nahane ha ebile nako e teletsana moena Eagle. Dilemo tse tharo Paulosi a le tlase mono Arabia a itefela mohaonyana kae kae a ya hodimo le tlase difulurung ka mangolo ohle a kgale. Ba ne ba se na a matjha, Paulosi ke yena ya ngotseng bongata. Hantle ka mangolong ana a kgale ka moo Modimo tshimolohong a neng a re rerele bophelo bo sa feleng. Ka moo a neng a tla romela Jesu gore ka setlabelo sena re be le tokelo sefateng sa bophelo. Bao a ba tsebileng pele o ba bitsitse. Bao a ba bitsitseng obile o ba beile ba lokileng. Bao a ba beileng ba lokileng obile o ba tlotlisitse. Modimo ho tloha qalong ya lefatshe o ne o re rere gore beya bana. Jwale tlholeho yohle e a fielwa ka ditebelelo bakeng sa ponahatso ya bara ba Modimo. Oh, ke a kgolwa Paulosi o ne a ena le monyaka o moholo. E ka nkabe ke bile le yena mono, ha o jwalo ho lona? Jwale o boletse, wa re tsebisa sephiri. Iphumanele moya o hallang ka nako e nngwe, mme o tlale o hlahlobe ntho, mme o shebe ka moo e tsamayang ka teng. Thapameng ena ke bile le metsotso e 30 ho bala. Ho habanya thuto eo mohlomong e seng yona, nkare halofo ya yona metsotso e 15 bohare ba dinako. Mme ka qala ka matha, mme ka nahana sephiri ho makatsa ha ka kang. Mme lengolo leo la nkisa kwana testamenteng ya kgale ho kgutlela hape testamenteng e ntjha. Ho kopanya ntho e nngwe mmoho. Ho bona sephiri sa ho tla ha hae, sephiri sa thato ya ona, sephiri sa ho dula ha rona mmoho. Hopola, taba ena e keke ya rutwa kolishing. Ke sephiri. Ke keke la e tseba ka thuto ka thuto ya Modimo. Ke sephiri seo sa le sepata ho tloha ho thehwa lefatshe. Ho emela ponahatso ya bara ba Modimo. Mpolelle moinaka, mpolelle kgaitsedi yaka, ke nakong efe moo bara ba Modimo ba ne ba loketse ho bonahatswa ntle le nako e jwale? Ke kae nalane moo ho kileng ha ba le nako moo ba ne ba loketse ho bonahatsa nako ya tokolo ya tlhaho yohle? Tlhaho, tlhaho ka boyona e a fiellwa ka tebello bakeng sa nako ya ponahatso. Pele le pele pheko e etswa, le pele moya o hallang o tshollelwa, le pele ho testamente yohle, yohle ya kgale, ho ya jwalo tlase mono, ho no keke ha ba le diponahatso. E ne loketse ho ema ho bo fihle nako ena. Jwale dintho tsohle di tlisitswe ho tla ho bopehela lejweng la sehlooho nneng ya ho kgutla ha diponahatso tsa bara ba Modimo. Melemo ya wa Modimo o kena banneng bana ka ho phethahala ho fihlela molaetsa wa bona o atametse hakana jwalo ka wa Kreste ho o tla kopanya yena le kereke ya hae mmoho. Ke ba bakae ba kileng ba ithuta nalane ya dipiramidi? Ke a kgolwa mofumadi a le moo mona o phahamise letsoho la hae. Hanke hantle, Modimo o ngotse dibebele tse tharo. E nngwe ya tsona e ne e le zodiaka dibakeng. Eo ke bebele ya pele. Motho o na loketse ho lelala mme a bone hore Modimo o tswa hodimo. Salang zodia ka morao, na le kile la ithuta yona? E ka sita e fana le ka mongwe wa kgolo o mong le o mong, e sita le mongwe wa kgolo wa mofetsi. E fana ka tshimoloho, yona tswalo ya Kreste. Setshwantsho sa pele ho zodiac ke sefe? Loetsang. Setshwantsho sa ho qetela ke sefe? Leo e leng tau.
Ho tla ha pele
le ho tla la bobedi ha Kreste.
Tsohle
tseo di ngotswe ka hare ka mono.
Then the next Bible. Yaba ho ngola Bibele e latelang. E le lejwe.
E bitswa dipiramid. Godimo wa ngola dipiramiti.
Ha le ka ithuta
tsona. Shebang di history tsa mehleng le dintho. Ka moo di neng di hauwa pele ho tshenyeho ya merwallo.
The third was wrote
on paper, the Bible. Ba ke sa le fase le ho le bohlale le masene le ne le talatela.
Now, as God has moved,
modimo tsa maile jwalo mongwahe.
Re
ho lio e leng tau.
We're at the capping.
Le se kwa helo sa pyramid.
We're in the
le ka hara buka ya ditshenolo. Ha lo nya o katela.
Tuta
mahlale e re metsotsong e me raro pele ho khitla ya bosiu.
Oh,
na hana mo re leng te.
Ni elelwan arengem pyramid
ho bonolo.
Runs kind of like in a triangle.
Ibo peile jwalo ka khutlo tharo.
Ha re ne re le tlase mona.
Re tala mo ngwa hema pele wa kereke. Ka murathabollo mehleng ya Luther.
Just a man to say he was a.
Ha motho ane are ke mo Kriste fela.
Ho no
bolela bophelo ba hae ka palifi. Ba ne ba mbolela fela hore ine ile mo Kriste. Ka baka leo ho kena hloriso.
Mungwa
omulu omu nagon efi kapayefi hubile le shoriso. O seba pilanka burapedi ukreste jesu bata uwelo ki shoriso.
Mungwa
ingwa lutere inelinto ye tsari ya ngore. Mulutere.
Unongkua
ulele sanya. Ni unoka bulawa. Hangata baba bulai di tute ngu bachisa. Linto enguli engu bakensama lutere. Yaba kereke ya pataha.
Jole
ka piramid. Ya
kena
khaton engwe ya mohau e o ene ke le khalale
Wesley's time when he
proclaimed Nako ya Wesley mo tla a hanetsang kereke ya Anglican a ruta khalale
It come into the minority again
Ya e ke tsa ho bapalo e nyane ha ya ba ba di tsa se hlopa sa mahlanya ba ba kae ka mona ene ke le Methodist ka ba ene ke le bona ka ba ba ne ba ikama hanya le kereke ya Methodist
Halo
pialo
Did you know the Methodist church?
Na le ne le tsiba hore kereke ya Methodist
ine
batla ina le moya o halang kana go yengwe.
Le
ka tla kereke ya Methodist
ni
ka ba bona ba wela fashi,
ni
ba batshela ka metsi spahlong, ba ba fuka ka sefehla moya, ho thibela moya halang go thewela ho bo. Ke hantle.
Ja
le ke nne. Ya se marale a Kentucky,
mo re ne re
na le ma Methodist.
Lo na
mathaka ting, le mathapa a kereke mona. Ni ne re na le ma Methodist mo rao kwana, le ma Baptist.
We never
tell
a
little
rain. Me
re tubulane ka mokokotseng ho tla re fumana ho ho.
We never tell.
Re phile ka mogwa o fapaneng ka moramo.
Empa
lona le tla fela le ngodi sili bitso la lona bukeng. Me uri ke mo Methodist.
Me
lenke se fafatsa le tswai.
Me
le fafatsa ka metsana. Me ke pheto mono.
Gone out.
Le tsile tini mari kwa ri kwana.
Me
sidi ya se fahleo.
Ho
mathi mabaleng a dipere o bethi ho kembola o bapala michini ya chelete le ntho engwe le engwe le ya o le jwalo o sale mo Methodist emo.
That's not Methodist.
Ya bona ewa si Methodist.
Ba o ke
ba tsamai ba kereke fela ke hand.
Ba tsi
ka mokgwa o tshwana Presbyterian
ho
thewa jwalo ka mokgwa o tshwana.
Ke le
ka David Duplessis a boletse.
Di tshuholo.
Modimo ha na di tshuholo.
God never had a grandchild. He's got son.
Modimo ha so ka ba le tshuholo. O na le bara empa e seng di tshuholo ke hand.
Yeah,
me ba tuba ke nan kereke nya Methodist ka kereke ya Pentecost ka kereke ya Baptist ka ba mmao ka pantatao ine ile mo Pentecost ka ba Baptist
itaba
o setluhulu ba o ine ile ba o
setluhulu
wa bona ka ba ka le mo dimo hana ntho e kan eo kereke ina le ho hongata ha hono empa
e seng yona
e seng modimo hana yona
Now notice the
Jale hloko melantsena
hanke
o pitlela e theosa jwale
ho teng
ha yona bonyanyaneng kereke
Mwa
wa Pentecost wa kena.
Ho
ho batala ditse makurukukuno a mangata ruri. Ni aba ho ho yetsa
a
sia Methodist le Luthere mo rao ka ho.
Ga
le moya ha lang kotsa maile o sile mo ngwa wa Pentecost.
What did they do? They are. Ba ile
ba yetsa ba hlophisa.
Made themselves
ba
yetsa.
Rona re assemblies of God.
Rona
re oneness.
Rona
re trueness.
We are the
Runare Church of God.
Resena
ka basani.
How is
it? O keke wa kena le godimo,
ha
le bitola ha o le sibukeng ya rona.
Oh,
me poto ene ka ka.
Ha ke totele
ha o le Baptist, Methodist, Presbyterian.
O be
le bitola ha o kukeng ya bophilo,
ha modimo
a le ngwala mono.
Ha
o no re re tlo pilong bo sa peleng ka tsela e itse modimo ta o bitsa ka mokgwa o itseng ka mokgwa o mong ka pawane. Ruri o tla etsa hono.
Ho
se ba onta ke ane le mbona ba tata honna.
Ho sa
na a tshu tsa kereke e pi. Ha o moy amana nteng le yona. Empa putse ene ditse ke ya ofe santoli engwe empa e ka o sikisa holo tsela pele le modimo empa eta eta e ke ke ya etsa letho o puthela mo le se khakata sa ba di medi le ba hete e khile o kwa bana le ntho e ho hle mo ya nteng mi sita le ho di mo ba bile le yona
so it's all right
ka ka le hi tuketse empa le shebile putse o tsana na tema di se ba ngwe Jesu ki ena e ho ka shejwa ngwe
Now, as you're coming right down to the pyramid, how many of you have been to study the pyramid? You know, the pyramid
that never pyramid.
Can't trust
it.
The pyramid that never will have capstone pyramid.
The pyramid that never will have capstone pyramid. The pyramid that never will have capstone pyramid.
And on the one hand, having to do. Why?
Why did the capstone pyramid have the top of his head?
Because he was rejected.
Amen.
He was a rejected stone.
Ya e ba le jole la silwe ke han
But it will be cast.
Empa e tla rulelwa.
That's right.
Ni hape majo a a go tlhela ka poti le jole. La se so. E lo tlhela ba majo a tswana le jole. A tla e leka ka kopanela. Di di tlo tso tso go tlhela. Ira mi ti peta e bona o ke ke mo matisa le hare pa kentsa ona mo majo a a kopana nte.
Sibo
e kalo ya bo ai. Aman a ona a buima ba di tone tse magolo go dimo moeng. Mi a tiantse ka petalo hona.
That's
what God brings here.
We're fitly joined together.
And one heart, one
car. Now somebody said, well, the Lutherans
are
back there. Don't you believe it? The Lutherans are
back
there. The
Lutherans
are
back
there. The Lutherans
are back there. The Presbyterian and the Banabos are back there. The Lutherans are back there. Niki kabaka leo ka jeno batho ba reng o ebo o tla ba le tsheletso e tla haula e tswa mona niki pholusi ma Pentecosta a milioni tse legolo bo se batla bolokea mme o be le tlhibile le ya fosa ibile eo e tla etswa ke magolo a dikiti ke nnete empa ba tla be ba entse ka dilemo tse dikiti tsheletseng tsa pholoso hape dilemo tse dikiti tsheletseng morao kwana motho o tsamaya le sedi nakong eo le sedi le tlang ho yena o tshela marogo ha a fihla ho
Now if he refuses it, then he's left the darkness. But if he keeps moving on. Now, notice, then the coming of the Lord Jesus is so close to hand.
Until the Spirit
remains
in
here, just barely justification, sanctification,
Fela tokafatsa halaletsa go le botsa moya halala me jwale hantle na go nya o tla halela jola sehlo
The church has got to be so perfectly Like Christ and the Christ
ka botlalo go fikela Christ le kereke ba kopana mo moya o tswana
and if the spirit
me moya wa Christ o le ka holona o etsa hore le phile bo phile ba Christ o etsa bo phile ba Christ o etsa mesebetsi ya Christ ya dumela ngwe na mesebetsi ya o ke etsa ngwe tla etsa le yena Jesu bo le tsita ba yeo
see Now we're going to have, we got a ministry coming in.
Exactly
like the Lord Christ. What does that ministry do?
Mula
the coming of the Lord.
You better know this day.
Watch what you shall say in all these great things and all
the
things that are
going to
happen.
One
hand
in any
time.
Could go over at any second.
That's right. You're
going to do
that. That's
cool. Motho ofe ya na lekelelo a ka bala le sedi la ditaba ka fa wa mamela sia le moya mme wa tseba gore taba eo e atame
tshe
e hopola Kriste o tlela kereke ya hae pele ntho eo etsa ka baka leo go tla ga morena Jesu o atametse a kaka mohlomong le pele kopano ena e kgalana bosimo bona
we are at the end time
enakong ya ketelo ruri ke nnete
What's the church?
Look at the
Lutheran church under justification. Coming just from the Presbyterianism.
Isn't moving?
Now
look
at right in between the Presbyterian coming
Pentecostal. Nemo wa hawa Pentecosta ene kutisetso ya dineo dineo tsa moya
Now look at the age coming now right up to the head
Jwale sheba mongwa o kena njwale ho nyulohela le jwe na se hlo
See what I mean
Le bona se o ke se bulela
The coming of the Lord
O ka hamuren wa tsiba ha
creations is waiting
Modimo le di hlodilwe ntso hle ba emetse uri kereke e fumane sebaka sa yona ka sibi Botata ka jenuki ba ta ira motho ka mong e o ke kopanang le yena ke ile ka thatelwa ka ntle re ne re kota ke ne ke loketse go feta tlhatlhobong ya mmele le a tseba ga e ba re ya moseo mawatle lona ba rumiwa le bao ba jalo letse ba taba eo ga ke ne ke feta tlhatlhobong ba ile ba ntshetsa ka ntle go phaposi mono ke ne ke ntse ke enwa nthwana eo ya gale ntho e ka ntlhama phofu kapa ntho e nngwe mme ke ne ntse ke enwa mme ka tswa mono ka dula fatshe ka ema halofo ya hora le o bona na ntho eo e tla tswa ka mpeng ya ka kapa chair ka sheba mono mme o e na le mosadi ya itseng ke monyenyane e ka o seašwa a le ka mokgwa o meongwana le diphakana mme ka nna ka tsamaya go tloa monneng enwa go ya monneng ane monneng enwa go ya monneng yane ke atamela mosadi go fitlhela ke fitlha mo a neng a le teng yaka go jaanong mothwana eo wa batho a se a yašwa mme ka nto mo atamela ka re ntshwarele mme a re o phela jwang o o na kula go mme ka re molato ke a re ke ne ke ile tuson go etela moradi wa ka ka kula ga ba fumane le phoo ka re ntho e leng eo ke batlang go o botsa yona ka re ke moledi wa evangeli nao mokeresete na o itse tšhelete o tsamaga gora e ka fitlha mme a re ke setso sa kereke ya gore le gore ka re ga se potso eo ke o botsitseng yona nao mokeresete a tlatsweng ka moya wa modimo mme o itse tšhelete o tsamaga o bitsa mosadi na sa tsebile seo ke buang ka sona a bone o ke mehau ye mekakang eo lefatshe le leng go yona jale go re tsebisa diphiri tsa thato ya onaotla e re ke lebalele ntho e nngwe ke ne ke bala kwana a re phetleng jwale kwana go diphiri sa thato ya ona a re phetle mo baheberu mona motsotso fela kgaolong ya bosupa ya baheberu ke ya kgolwa ke yona mme ke batla go lebalela ntho e nngwe e tla le thabisa ga le gopola ka go dula ga rona mo dibakeng tsa legodimo
Hebrews the 7th chapter.
Baheberu gaoleng ya bosupa.
For this Melchizedek.
Ke morena Melchizedeke eo. Jwale ela ntlo. Morena wa Saleme. Ke mo priste wa modimo o mo holo holo. Jwale se phiriki sepe?
Here's a mystery. What's this?
Se phiriki sena shebanta ba yena.
Who is this fella making knowing the mystery? Takale ke mang?
Wetsa ho tsebisa se phiri sa thato ya o. Melchizedeke eno ke emetse motho ya moli ya mmona. Ke bile tsantse diphetwa.
Hebrews 7th chapter.
Baebele khola busimba ke Paulo tsia bua. Yena monna e wa bagalata.
For this Melchizedek.
Ke mele ke shebe ke eo. Morena wa Saleme le mo priesta wa modimo o mo holo holo.
Nen
ayo ha sanyetsa Abraham. Mosa ane a tswa khala marena. Aba a mo hlonolofa. Ke yena eo Abraham a bile a mo abela karolo. Karolo ya le shume ya tsohle.
First be interpretation.
Eo mabitso a hae ka petulelo la pele le re ha fetulwa morena wa holoko bobedi morena wa Saleme
who is this fella
takaleke ma
which is king of
ileng hore morena wa gotso
without father without mother
yes nan tatai le mai yes nan le noko ya le talo ya ditshiu ka papheletso ya bophelo
who was this man
monna eno ene le mang
Who was he?
Ine ile ma.
He never had a father, he never had.
Ya sakang abale ntata, ya sakang abale mai, ya sakang abale mohla o aqadileng kapa akeke abale mohla atlashwa.
He met Abraham.
Agahlanyetsa Abraham. Atswa khalanya marena. Una yetsa, una tsile o lata lota, mwina ya la hleile, ho mogutlisa hap. Me a bula marena, etse marena a wana a bula ile. Ya khola marena a le shume, ka pa le shume le metse mehlano le mebuisa ya ona. Empa Abraham a shomela ba sebeletsi ba hae, me a mosala morao, ba ithokolla ka mekhahlelo bosiu. Ya bona, mosa a neng a motshwara nako nya phirima. O moena, re sebetsa le fufu ipipin jwana. Le seri le rena le lona, ke le seri la evangeli. Empa ithokolla ka mekhahlelo me a motshwara a mogutlisa.
On his road back
Milieto la haile khutla go bantwa e fete.
Let's go to Genesis 14 just.
Are yengwe khenetso a shumele metse mine motsotso fela go hlakisa pale ha holwanyane.
Let's go over here.
Are fetele mona o khenetso wa bo. Ke dimela hore ke ya le shumele metse mine, khenetso wa le shumele metse mine.
Yes. Let's take Genesis 14.
Eh. Are nke khenetso wa le shumele metse mine, le shumele metse berebedi go kadisa. Are kaleng pejana homo are kaleng e ke mane nya le shumele metsi mo robedi e genesi le shumele metsi mine le shumele metsi robedi
and Melchizedek
jare ke Abraham e ya sa tswa khalanya marena a gutla le eto la haile gutla a gutla le lota le batho bohle ba neng ba ba hapile jalo ka David a tsile ne a tshwara
What did David do? Took the little slingshot.
David awila etsang ankale chikichane a tswa me a phamola bonyana molomong wa tau. Na hana ankale chikichane ho sala bonyana morao. Ke manya ka etsang taba yo lefatshe. Mpulele mona ya ka etsang hono ka mona phamisa letsola hao. Ka ho bulela hang ho ro fositse.
You didn't see me but my.
Ale mpona ke phamisa laka. Je. Ke ya ka sala morao isi ka le ka sunya sa mashume a mararo nota tshilela mohlomong.
But he went after him with a slingshot.
Empa yana e sala morao ka le chikichane. Le ratswana le kang. Yena le maratswana a mabedi a nto le tsukutsa.
Gobane
mi tsena go ya Goliath ya o iphafa e fihla a sala Goliath morao.
And he said the God of heaven has let me deliver. Modimo wa le
modimo o ntshusitse o phulusa bonyana molamong wa ta. Molamong wa bhir. A tseba hore ne se le chikichane. E ne le matla a modimo a tsamaile le ye.
He was the one about that.
Yena ya gotiseng konyana eo. Me ke sona se hore se buang ka jene.
God got David.
Modimo o na le bo David ba hlomile ng hohle. E mong hat. Ba fepa mangu antata. Me hlahala e ka tswa e sipua ka ba mofitso ka sipua ka ba hohong. Me o phutshwe matsong a ngaka. Ho ho ke ga tiwa da fita eo o tla tsola teng me a sale thaka le mo rao ka le tshikichane la lo ha le kopa ntho ka le bitola ka le tla enewa ha ke tsotele dinga ka dikatse ya motho ka tsheisa ka yana o tla sala mo rao le ao le jwalo o khutisa mkui eo mo hlaping e mo ha ke mwana modimo o sa matso a ha ho ye a la ke tau ena fast tau ya ntho tswa hape a itshwara ka matshwala me a ibola thakanyana le lekhutsitse le khubetswana mohlomong a le boima ba dipondo tse mashome a robedi kapa mashome a robong.
Watch Melchizedek
Sheban Melchizedek morena wa Saleme e le morena wa God hantle Saleme ka ngano ho le ralla ke morena wa Jerusalema e o ineng le yena ke o ineng le yena hantle morena wa Jerusalema.
Which Jerusalem is first called Salem
fale Jerusalema pele ne e bitswa Saleme e o ineng le God. E o ine le Jerusalema ya pele. Pele e bitswa Jerusalema. Ine le morena wa Jerusalema.
He was a king of righteousness.
Ine morena wa huluka. Morena wa khotse. Morena wa Salime.
He had no father.
Yasina ntatai. Yasina mmai.
He had no beginning.
Yasina nkalo ya ditshi. Yani asina pelotsi ya bophelo. Yani asina leloko. Oh.
Who is this fellow?
Takaleke ma, mushebe.
After the battle was over.
Uba. Ntwa efike.
The victory was won.
Oba ho hatse tlholo.
Sheba
se wa sibuile. Mme Melchizedek, mana ya shumela ntsu rubedi, khale ya shumela ntsu mme Genes.
And Melchizedek, king of Salem.
Melchizedek mo rena wa Saleme, atlisa bo hobe le veine.
And he was
ine le yena mo priest wa modimo o modimo.
And he blessed him.
A mo hlono lo fatsa. Are. Ho hlono lo fatsa Abraham, ke modimo o modimo. Monga ba modimo le fatsa. O ro kwa modimo o di modimo o no o netse ndiratsa hao matsong a hao ya ba Abraham mo nela le shume la ntho tsohle ari ba len ri empija.
And the king of Sodom said unto Abraham,
Morena wa Sodoma ru Abraham neba u inkela maruo.
And Abraham said unto the
Abraham fetula Morena wa Sodoma ari ki emiserite le tsola ka ho Jehova modimo o di modimo. Munga mahodimo le lefatshe utlo anka mo a e gutsufatsang ka mo a mo neletsa nyona.
That I will not take from a thread even to a shoe latch. And
hore le a ile tshwele le a ile le kholela sieta nkeke ka nka letho.
Not anything
letho la me utle ho tshe me la hao utle ho se ke ware ke fumisitse Abraham.
Save only that which I
se fela se bahlanka ba sejang.
Notice this Melchizedek.
Le Muhammad Melchizedek enwa. Hangpela ha kopala le Abraham a tswa khalanya mare. Si phirisa modimo si a tsiba hatso jwale.
Who was he?
Ine le mang? Ha o motho. Ha ba khona fumana nalane ya hai.
Because he didn't have any father.
Ho ba na sna ntate wa letho. Ana sna mme wa letho.
He never had any time he began.
Asina nako ya watadile nka yona. Ha isho bile nako ya watla shwa ka yona. Tabaka le hori ne le mang o santse a phila ha ka ba ba le taleo ka hona ine ke ke ba motho e mo ntlele ela Elohim ya le nteng ka boyena ya hlolang ka boyena modimo ya matla hohle.
Jesu
na ina le ntate. Jesu na ina le mme. Jesu u bile le talo ya ditshi. Jesu u bile le tatelo ya bophelo ba le fatshe.
But this man had neither father nor mother.
Amen.
Empa munna ena ona sna ntate le a le mme. Amen. o sentate le a le mme
Jesus had both
father and mother. Le mme ka bobedi
monna
ena o na sna ntate le a le mme. Amen.
Ni we die tsang after the battle was over after
kamora ho ba ntwa e fit kamora ho ba Abraham a eme madulong a hai
after the church takes its position.
Kamora ho ba kereke e kene madulong ayo ri bile tsa peo nya bana ke moya o halalela.
And when each man takes his position, what God has called
him to
do, stand to the end of the world.
Amen. Pele Paulo o sutu sa tabo yo se ho yo hore ka o le jwale ha o bitsitse ha e ba o sa nke a fela mona hano wa ha o ke mo futa o itse mwa thuta modimo ha e ba ruri o tswetse ke moya ruri e tla ba modimo o ne o re re pele ho tshwa le fatshe a ngwana le bitso la ha o butse ya bophelo ya bonya ne jwale re kopana mo o dira diba ketsa le ho dimo ka o Kriste Jesu. Ba tu ba halala mo loko halalela mo futa o khetilweng no priesta ba bore a sa isa ndi sabelo tsa moya ho modimo ke hore di thopa tsa melomo ya rona tse roka libitso la hae batho ba ba kene ba re batho ba ba sha
surely are
u file ba jwa ho sala ba modimo ke bo hlanya ho batho ne bo sala ba batho ke bo hlanya ho modimo ya le ya engwe ho engwe empa ke reke ya nnete e tla tsitseng ka moya e tletse matla a modimo e dutseng ha modi ba kentsa le ho modimo ho hlaisa mahlabelo a moya ditlhoriso tsa modimo moya o halala go tsama hala bona o senola sibi ni o hotula dintho tse di pakeng tsa bona tse phoso ho otlulwa le ho e batalatsa e le phulla ubani ubani se hlabelo seo se dutla madi se ka pela se fahleo sa modimo ka mehla jwale ho pula ke tle tabeng eo seng hona ha le a buluke a ka madi le dula le bulukeile ke madi
but you were saved
empa le bulukeile ka mo hao ka tumelo ka ho le dumela modimo o ile wa kokota pelong ya hao ho ba o ne o re le pele o ile wa sheba hodimo mme wa e dumela ho e amohela jwale madi a etsa pheko ya dibe tsa lona.
Remember, I said God does not condemn us. Sinner for sin. He's the sinner to begin with. He condemns
the
Christian for sin. And then because he has condemned him, Christ took our condemnation. So there's no condemnation.
How shall it be? How shall it be? Christ Jesus. That walk not as the first man did. Amen. You can see the law is unjust, but you don't see it. Motho ya etsang sebe ka bomo ya tswela ntle mme ya etsa sebe ka bomo ha e so kene mmeleng le jwale empa hang ha motho a kene mono o shwile mme bophelo ba hae bopatile ho modimo ka Kreste o tiisitswe ka moya wa halala mme esita le tiabolosi ya ke ka mofumana o motshio haholo ka mono o tla lokela ho tswa ka mono pele diabolosi ya ka o fumana ka oba o shwile bolela motho ya shwileng hang hore ke boikaketse mme o bone se etsalang morraye le phako mme o re o ikaketse tsuo wa gale wena a keke a bua letse mme ke nnete ruri o tla robala mono fela mme motho ya shwileng go Kreste o ka mmitsa mo ikaketse wa mmitsa ntho efe fela go e batlang a keke a tsoga ka baka la yone ga e ba go e na le ntho o tla kena le kunutung kae kae mme a o rapelele ke hanne empa o ba bang ba bona ba tlile ba phela haolo ke sona seo ke se naganang re loketse go pata batho ba shwileng bao ba shwileng go Kreste re ba pata metsi kana go tsena re pata batho ba bangata ba phela ana le nonya le lengata le kha mme hona le ba bangata a holo ka kerekeng empa re ke ra kgetha hanya hono empa modimo wa go o tsiba batho ba o o tsiba dikutsa hai o tsiba lentse le 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 o tsiba bana ba hai wa tsiba hore ke mang e wa ka mitsa o tsiba e ane a morele e o tsiba ba o aba neile ni tshwana tsohle seo a itseba hatsang ka so ka mo a modimo a ka bea tshepo baneng ba hae gore ho etse ka tsebe ya hore ba tla etsa jwalo hantle e a dumela hore modimo o etsa taba eo e le satane o ne a re ho jobo tsatsi le leng gore ho modimo tsatsi le leng ya o na le mohlanka modimo wa ga o ya akang yena lefatshe ke monna ya phethaetseng a e na le tshepo ho yena. Satane a re o e hlile ntho e nngwe le e nngwe e mo tsamaela ga bonolo mphe yena o se o kae mme nka mo etsa gore a o rwa ka sefatlhong sa gago a re o matsong a gago empa o seke wa nka bophelo ba gae le a bona mme a etsa ntho e nngwe le e nngwe ntle le go nka bophelo ba gae empa o jobo o ina le o ile a etsang na o ile a rwa ka modimo ga modimo a ne a nka bana ba gae ga a ne a mo tlaisa dintho tsena tsotlhe tse mpe le ntho e nngwe le e nngwe
Jobo haka butisi ampa awa kase paseo mi arape. Hallelujah.
That the Lord gave and the Lord taken away.
Ore morena na adimile mi morena ubuetsu lati. Horo riso li biso la more. Kino na bao he. Modimo o tsibile tshepo ya ona ho Jobo. Modimo o tsiba ka mo aka o tshepang. O tsiba ka mo aka ntshepang. Empa se o re buang ka sona jwale ke o hlomamisa ngwana enwa. Jwale habibi, ho ba ntwa e fele. Ho ba ntho ka ngwe e fete. Ebe ke ntwa e fe e latelang e o re etsang. Ke ntwa e fe e o re etsang ho ba ntwa e fele. Na le tsibile se o re se etsang. Re kopana le Melkisedek.
Matthew 16:16.
Are petang o Matthew, ruri ho bona haiba ile nnete ka patshe. Mohala le di Matthew, ho la shumela metsi letsi nnete mana le shumela metsi letsi. Ke tile hore e luki. Matthew wa le shumela metsi letsi. Le shumela metsi letsi. Matthew wa botsilela che e fosa etse e ke ke ya ba haupi ya ka mashuma be jam tsitsiletse mashuma be jam tsitsiletse oh ho le shumela tsitsiletse mona o bua le Simon Petros ke mo hau in excited ke mse sa uriya mashuma be jam tsitsiletse mashuma be jam tsitsiletse ho ba ke silalo sa o qatela fela mo ke batlang o finyella teng Matthew khalo ya mashuma be jam tsitsiletse ne timana mashuma be jam tsitsiletse jale ri fumane ke runa bana silalo sa o qatela Bari basaja Jesu anga muhobe mitse o bani aboke abo mwata abo ne abarutu aba hai
ari ubona nkanlije
bona kimmelo wak
and he took the cup and gave thanks
anga sinwelo alebuwa abane sona ari nwela ngo sona bohle
for this is my blood of the new testament
ubani hona kimadi aka asilikane sesisha Billing, a chule lo ang baba ngata, chare lo nya dibi, D-I-B-E, dibi, na kreste ba etan di kwa tika pos, ki hante, impa, impa uko ha, ki mana mashawe dar amuturubu, kere ulo na, hukala na konyona ena, haki saka sola ki noa sebe wanki murara, buta be ufise katile ukita sinwa, ilu na kabucha, muso ngwanta,
Yona
ntho e ntseng ke Melkisedeke ka mora ho ba Abraham a fumane sebaka sa hae. A hlophisa banna ba hae mme a hapa ntwa mme a kgutlela hae mme Melkisedeke a tswa ka bohobe le vein. Ka mora ho ba ntwa e fele ebe re tla lalla le morena Jesu selallong sa lenyalo lefatsheng le letjha.
Oh,
bless
the Lord.
Right.
The mysteries of his will are
calling
to his good pleasure back over now again Ephesians 9.
Kamo unong purpose kate.
That in the dispensation of the fullness of time.
Hadi se di pete hile.
Remember that we just went over. Ephesians
ba Ephesians chapter 10 verse. Timana le shume.
That in the dispensation of the fullness of time.
Hadi se di pete hile.
Now we learn that the fullness of time is waiting for what the fullness of all time. The time is being seamlessly. The time is being deathless. The time is being interesting. The time is being seamlessly.
Nako e khupamiso tsohle ditho tseo tse khupamiso tswe tseo diabolo se a di sotile ka fela
when time itself shall cease
mohlanna ko ka buyona e tla fela
watch
Shebang.
That in the dispensation of the fullness of time that he might gather in one of all things Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, gather all things to Christ.
And that's this morning, all the world knows that we find that we find so tsere di fumana dintwana tsena tse kgolo o ka di bentsa kwana o genese o ka di bentsa kwana o exoda o ka di bentsa kwana ho lefitike mme wa tla le tsona le ka o tsenolo di tla qetela di fetile Jesu nka Josepha, nka Abrahama, nka Isaka, nka Jacobo, nka Davida, nka dikakanyana tseno tsa Gauta, banna bao ba Modimo, mme o bone na o keke wa bona Jesu a pepesitswe o emong le emong wa bona.
That he might gather all things.
Ake abukele tsohle wa le mong Christ Jesus.
Now, a little further now.
Ho ya pijana jwale, tumane le shimene motho mo.
In whom also we have obtained an inheritance.
Ke ka ho yena re entsweng le fa la o.
Oh, an inheritance.
Motho e mong o loketse ho siela ntho e itseng, ho e bua jwalo ka lefa na o lokile.
Lefa.
Ke lefa lefe leo re nang le lona. Ke lefa lefe leo ke neng ke na le lona.
But I didn't have any.
Ke ne ke sena letho.
But God left me an inheritance.
Empa Modimo wa ntshiela lefa, mohlana ngola lebitso la ka bukeng ya bophelo pele o thewa lefatshe. Oh, ka re jwale ke butle mwena. Jesu o entse hono mohla a neng a o shwela. Tshele ho leka ha etsa.
Jesus come to purchase that.
Jesu o tlile ho ntifella lefa. Balang e latelang tima. Mola o latelang.
In whom we also have obtained a pair.
Ke ka ho yena hape re entse ho
hlakile.
Re entse lefa la ona ka mo re neng re rerelwe ona pele ka morero wa ya sebetsa ditho tsohle ka pielo ya thato e lokilweng ya hae. Modimo pele ho thewa lefatshe jwalo ka ha re ne re nkile thutong ena lona batho ka moo re boneng hore Modimo o ne o le teng ka bo ona ka moo ka ho yena ho neng ho e na le lerato ka ho yena e ne tla ba Modimo ho se letho le ene le ka mokgumamela ka ho yena e ne tla ba ntate ho e na le a le mong ka ho yena e ne tla ba mopholosi ho se letho le lahlehileng ka ho yena e ne tla ba mophekodi ke mehopolo ya hae eo ho ne ho se letho mono ka baka leo botho ba hae morero wa hae ka bo yena wa hlahisa dintho tsena
hore
ka monna eno a le mong Kriste Jesu a tle a di bokelle tsohle mo hape.
Oh,
a leso bone tsebe ha e ha o makatse ha e le ntho e mohlolo.
Has predestinated us unto this inheritance.
Ore rerele lefa lena.
If I'm a haiba ke le mojalefa wa nnete wa ntho. If God haiba
Modimo a kokota pelong ya ka miare. William Branham, ke o bitsitse kgale nakong e fetileng pele fatshe le thewa ho bolela evangeli.
I have an inheritance.
Ke na le lefa. Lefa la bophelo bo sa feleng. Jwale Modimo o rometse Jesu ho netefaletsa lefa leo hoba o ne o se letho leo ne nka le etsa ho le rua le le leleya le le fela ha o letho leo ke ne nka le etsa empa nako ha di se di phetheile Modimo wa Roma nakong ya ona ka sebele e loketseng Jesu e leng konyana e hlabilwe ke sa lebotho wa lefatshe. Madi a hae a tshollwa hore ke tle ke ye lefeng la ka.
To be what? What inheritance? Ho fetwa
eng? Le fa le fe?
Ho
ba mora. Ho ba mora wa Modimo.
And now this may just
Me jwale hona ho ka le tshosa ho isa le fu.
But did you know Empa na le ne le tsiba hore batho ba o ile ba ra ba Modimo
ke Modimo e menyenyane. Ke ba ka e ba tsibile ntaba e o le ka mohla.
Ke ba
ka e ba tsiba hore Jesu o itsalo.
The Bible
Jesu boletse na ha wa ngola molao wa lona ka bona hore le Modimo
ni
ka re le ba bitsa Modimo a ke Modimo o boletse o Genesi wa bobedi hore ne le Modimo go ba ine le yona ba ina le borena bo sa o di mamuso wa le fatshe o mo pile buso yo sa o di mari ntho tsohle ni a lahlela ke tulo sa hae sa Modimo a lahlela ke tulo sa hae Samura a lahlelwa ke puso ya hae mme Satane a e hapa.
We're waiting for the manifestation of the sons of God.
Re lebeletse ponatso ya bana ba Modimo ba tla kgutla hape mme ba boele ba e hape hape.
Ho emetse phethalo
ya nako mohla piramidi e fihlang hlorong.
When the four sons of God of the
Mosabara ba Modimo ba le sika ba bona hatswa Mosamata a Modimo a tla phala. Hallelujah. Le wa mo Satane mata hohle a wana lo.
Yes sir. Belongs to
him. Mung hat. Kila hai.
He's the logos that went out.
Ke logos e tshile ngo Modimo. Ke nete.
Ne
le mora wa Modimo. Ne ba uetsa motho Modimo o munyinyana. Ni wari kare haba bitse bao le ntshila Modimo le tleng ho bona ba profeta.
Ke
kare baba bitse Modimo Maulentse la modimo le tle mo bona le modimo bo le tswalo ka bo yena hore ine le medimo.
He told Moses,
"Una laile moshi ke o beile modimo."
And made Aaron.
Ka baka etsa Aaron mo profeta wa hao.
I may act like a religious
guy. Oh, I'm sure how I got to do.
All right, he made man a God.
Went to Mudim, Mudimu Puso in your high.
And his domain,
Puso high, it's one the water, we had the water, what's on the whoop, we had the whoop.
Who
do we let down, oh, do my
own? And when Jesus
on Aita. Yo ine ngile yena modimo o sna sibi o pakile taba yeo kamaya ine fuka wile are thula gutla hle amen ngimo hlase fate wile are o sebe motho ya jang wena kana ke nti ke holona lona le le modimo e menyanya ha le ka re o thaba ena suta le le sabela le pelong tsa lona empa le dumela hore seo le se boletseng le ka se etsetswa le ka fumana seo le se boletseng.
Now the world and nature is
growing.
The things are moving.
The sons of the sun. Bua le taba ena bo ke o be jwalo moena ke kilakatsa hore lo hore ntho e itseng ke etse ke modimedi ho Kriste Jesu.
I give it to
you ne ayo na ka le bitso la morena Jesu Kriste. Amen. Ke o bona hatso o moena di jalo tsa ka di a tsha kwana ha ke so fumane pula ho ha ke tla o romela pula ena ka le bitso la morena ke o yetla.
Oh,
ka tibelo ho fielwa. Ya tloleo yose ie metse pona hatse ya baraba modimo. Modimo o ire rile tshimolo o file motho puso.
O
abetse Jesu Kriste mi Jesu a e aba ka lebitso la hae ka tiisetso ena. Ko panta atento engwe le engwe ka lebitso la ka mme ke tla etsa.
Oh brother Palmer.
Oh, Mwini, Pama, Katide Loba Jisapona Halo, Yabaraba Mudim, Sibaka Kerek, Zolokaki Bulet,
Bukaba
FSC, Bukaya Joshua, Mip Joshua Abeaba to Mova Luketinti, Jale Haira Banaba Hanau Emma, Mi Ani Abeida Efraim Mona, Mobuma Manasi, Mi Eno Ahuti, Apea Hang, Mi Alwana, Bakaka Timajam Molikamusa. I'm adding Nakimu Baptist, Nakimu Methodist, Nakimu Pentecost, Nakimu One Nese, Nakimu Two Nese, Nakisi Manya Manyani.
How are you going to do it?
Nikahuana Joa. Eman, see.
God's going to place his church.
Mutimu Emetu, Beakerekia on Amadulo. Bara Lebaradiba Mutim.
God let me live this.
Mutimu, Anke Pilela Webona, Kitapelo Yaka.
He
how Fionka Pupula Sangamato Aka, Ikahuzalo. Ihona mono han.
That's what I've known.
Ke seo ke nileng ka lala balabela ho se bona. O emela nako eo in re sa theosa ka strata, hona le series ya se robetse mono ho tswa mpenya mmae. Ha ke na silivera le gauta.
Oh.
Oh, ka tibello ba ke sa pona hatso ya baraba modimo. Hallelujah. Mo sa modimo a itseba hatsa. Mo sa batla thibela malwetse. Batla thibela mofetse. Batla thibela mahloko. Inana hore mo fetse ke ntwe eitse.
The Bible said there's coming a time when man will.
Bibi le buletse hore hotla nako e ba batla bola na mentsa bona. Mme matlaka a di tupotsa bona le pele ba iswa. Mo fetse ke le hlabala lino ha le bapiswa le tsetla. Empa ho pulang. Jo e tsala ya ke o ile ya thibela ka tsinde. O ama bao ba nemba a moetse tisi ya modimo.
That's what we're striving for now.
Ke seo re se phielang ha jwale ho kena ka hare le ho bea madulo mmusong wa modimo e le dikotsi tsena tse tshabeyang di otla. Oh, ho tla ka kang.
The dispensation of time, fullness of
time. Dinako tse beilweng, botlalo ba nako, lefa. Ke ka ho yena hape re entseng, lefa la ona ka moo re neng re re le hona pele.
How was our inheritance given to us? Through what?
Re neilwe lefa la rona jwang ka eng? Boithelelo pele.
Predestination is foreknowledge.
We tell a pili. Ki bui tsebelo pili.
How did God make a church to be a preacher?
Hore a ka o tshepela ho ba moreri.
He's foreknowledge.
we tsebelo pele ba hai sia ba tanga pa ya matanga pa ya ke modimo o bontsha mohau ke handle we tsebelo pele o tsebile sentence le ka wena o tsebile sentence le ka wena le pele o fika le fatshe o tsebile sentence le ka wena le pele o iba le fatshe le o tla fihlela holo eo ke yena ke modimo o hloka mpheletso ya hloka mpheletso na le pheletso e kana hana fela ka tikanyo ibile ntho e kgolo ha kana honna ha isa ntho eo in tlhaela ha ke tsile ha ke hopola mono ha ke ne ke ne mono motse e mmalwa e nyakalisang le kana ha da tsida o sasa ali o ne o sima o ban ha o bulwetse ha o maswane ha o ntho e ka nthabo e nyinya ibe o tla thabo e phuphuma ke thabo ka hohle o khidi Oh, ha ke ne ke ne mono, miki, ile hoking, yentsile ola, bona ke le ka tlo e phethaitsi, minto engwe le engwe e o tlile ngwa e rata le ntho engwe 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 e tlile nya o rata ina le wena mona jwale. Me o tla re hlaisa o morena Jesu mahlatla, jwale ka di gautsa molaetsa wa hao. Ba bona ba sadiba ba batle ba eme mo, ho hle ba mphamula me ba hoeletsa. Mwina aka ya khabane ya rate hang. Go bona bana ba o ka moriri o o thubusha molale ngwa bona ba matha ba mphamula me bare mwina rona ya rate hang. Nikana na hona ho bulela. Are ke batho ba heno. Ka re batho beso ho ke ka ba le ma brand a mangata ha kalo kuna le di million. Are ke me ya hao. Hallelujah. Ke me ya hao. Ke ba uba hatu wa mona ele ya emi mo sari emo tle ka ofisa yo tlile ka mona hatu o ne a sa fitile mashina a robong a dini mo ha o no motlakaisa ho modimo ha o makasi ha o ile tsa moina ka ratwang hatu a ke ke a hlola tso fala o sa fitile mono o pale senya botsha o emi mona a ke ke a nwa metsi a phodile ha hloki a ke ke a ba ka mafatshe me a robala ba ha khathale Ha o tsatsila o sasa, ha o tsatsila maobane, le a le letho, re ke ne bohlelo ho njwale.
But some glorious day the son of God. Empaka ka tseleng
le khanya mo ra modimo tata. Ni o tla a hlolwa ka lentsile o ba re retse lona. O moena. Ka re na Paulo se tla tsamaya ho tsisa se kopa sa hae e mong hadi. Ka re ke re ile hantle fela jwa ka Paulo se a e rerile. Ha ke ka khelo ha ja ka kenya ka hari tumelana e fela ya ke ba ka palele thole sile ke le ka dula ka mogwa o tshwanang me ba go se ba hua ba le lentsile re tsiba ho re phomotse ka godiseo
said you will present us to him
ha tu ka re hlaisa ho yena re ntano go hlela le fasting hape ho phula o phila ka mehla o khidi la ponyana e ka kala ka itumana ka sheba ke robetse mo ne mo along me ka bona sekopo sa ka sa khale mona ke pala me so so bana me se futa hani me se tsetse malwetse me se tsetse mahlo ke ka bona matswaka ka mora ho hlo yaka me ka nana o na ke lo ke se khutla ka hara hono hape me ka nna ka utla lentsi leo hatella ka matla hatella ka matla ka re morena ha isa le ke dumela position ya khalalela ke tla nne ke dumele empa ke tla hatela bakeng sa meya eo ha o le jwalo nthuse ke tla kenya bongata bo kana mo ke tla a nke ke phela morena mme ke tla kenya milione o mong ka mono ha fela o ka ntumela o phela ha ke totele hore ke mmala o fike tumela se moloko o fike seo ba leng sona o se ba bang ha ba fitla mono mme e di eo e fedile o nka bona basadi bao ba batle hakana Ha ke so bone ho lepella moriri o molelele o thewa mokotlo wa bona dikete tse telele tse fihla mfatshe ba sa rwala maotung ho bona bana bao ka meriri e thubusha melaleng ya bona hloetse kgubetswana hloetse ntsho le mebala yohle papaneng mme bana ba nkopela ka matso a bona ke gona ho ba phuphuletsa ha utlwa matso a bona modimo ke moahlodi wa ka mme buka ena e kgethehileng e phetlilwe ke ne ke gona ho ba phuphuletsa jwalo fela ka ha ke utlwa matso a ka sefahlong sa ka Bane ba khala matso a bona ho nna ba nkopela ho se maikutlo a basadi jwa le ka ho etsahala jwale ha ke tsotela hore ha la ka e hore na o mang hore na o morero wa mokita ofe mo priest ka paseo ka bansona ha o monna ya ka dumela mo sadi ho mokopela ka matso a hai ntle le hore maikutlo a botswa le teng ke nnete e tile empa mo ina ha o fita pa kentsa mona le mane ha o jwalo kwana o hona le ha sentwe ka etswa
It's all
ke le rato ka hohle. Ntho engwe le engwe ke moena wa magontle, ntho engwe le engwe ke gaitsedi ya magontle. Le fua le yo maswabi ha yo mona ha o, ha o letho, ha o letho le ka kena mono, ke phethe ho fela. Ke seo ke se phiela. Ke hona ho ke ho hloma misetsang. Ka re o morena ke morero o ke le ntere ke mona ka ona, ho le ka ho hlokisa kere ke madulo. Ho le bolella moena le gaitsedi, bona le ntho e lengwe fela e ka kena mono, ke le rato le phethaitsi. Iseng ka o bana o tsepala ho Branham Tabernacle ka pakere ke nya Methodist ka pakere ke nya Baptist.
It's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes. To whom we also have
obtained and inherited. We inherit God's eternal
life. How? Does everybody understand that? Did you
know
that? Some people say, oh, I just sought God and sought God. You did not.
Amen.
So whatever you do, you lay aside everything else until you are just so filled with the love of God.
Ke hantle haholo. Ho la ke be ke bolela evangeli, ba ke sa tshelete. Ha o no le jwalo, nka be ke simolatong wa didola tse dikiri tse 20 a mabedi bosumbona, nka be ke simolatong o tshemong hadi. Hoba nka be ke bolokile tse ding. teri tsa di million tseo ke ileng ka di fua monna emo o ne a romele baemedi ba FBI ka didolara tse million le magolo a mahlano a dikete ka tšhelete ya tumelano le banka mme ka re e gotliseng e seng bakeng sa tšhelete ga se tšhelete ga ke bolele evangedi bakeng sa tšhelete e seng bakeng sa hono ke ka baka la lerato ntho eo ke batlang o etsa ke gore motlha ke tshelang phefolo eo ya go tsetela kwana e ka tlagang metsing e metlhano go tloa jwale e ka ba goreng tse pedi go tloa jwale e ka ba dilemo tse masome a matlhano go tloa jwale ga ke tsebe tla fitlhane empa motlha e fitlhang ga ke fitlha mono ke batla go le bona mono di le paleseng ya botšha le matha le hweletse moina ka ratwana moinaka ke gona go dutseng pelong yaka ke ka baka leo ga ke leke go hanana le lona goba go fapana empa ke le ka o lekenya tseleng e lokileng ke gona mokgwa o kena e seng kereke tsa lona e seng putheo tsa lona tse mabitso empa tswalo ya lona go kereste o gidi gape ke kao re entsweng lefa la ona ka moo re neng re re le gona pele ka morero wa ya sebetsang ditho tsotlhe ka phielelo ya thato ya gae mamelang re tla kwala mesenye mmalwa mamelang ka tlhoko jwale pele re kwala re tle re be dithoriso tsa kganye ya gae rona ba tshepileng kereste pele ke ena eo le lona le leng go ena tlhokomelang gona ka tlhokomelo apara dibaki tsa lona dibaki tsa evangeli theetsang tsebe tsa lona mamedisisang ke temaneng ya lesome le metso meraro ke ena eo le lona le leng go ena lona ba utlwileng tumelo e tlaka kutlo ya lentswe la lona ba utlwileng lentswe la nnete nnete keng lentswe la modimo na o nepaetse
johnne
o lesomeleosupileng o lona ba ngwela mangwelo fatshe jesu o boletse o ba halaletse ntate ka nnete lentswe la gago ke
nnetega
le se le utlwile nnete e leng evangeli ya phologo ya lona kolo e eo a neng a leka go ba tsebisa yone ne e lefe go rerwa pele e sale go thewa lefatshe na ke nnete go ya bewa bana go rerelwa pele bophelong bo o sa feleng jale ka morago ba le kene bophelong bo o sa feleng ka morago ba le pholoswe le halaletswe go tlatswa ka moya o galelang le bara jale modimo o batla go le tlhomamisa madulong o le tle le sebeletse mmuso wa gae le tlhokisong ya gae ke evangedi eo pele ka go utlwa lentswe bakang mme le kolobetswe ka lebitso la jesu kereste tshwarelong ya dibe go tlosa dibe tsotlhe tsa lona go bitsa lebitso la morena jesu kereste bakeng sa lefatshe la palelo palelo e etseditswe mojaki e mong le e mong ya leetong la gae le yang gae ga e ba o tlhoile lapeng la gago bosung bona o le moetsa dibe ore ke tla etela tabernacle ya Branham modimo o fa monyetla bosung bona go na le ntho e le nngwe e leng teng pakeng tsa gago le lefatshe la palelo lefatshe la palelo keng moya o halalelang gono le pakeng tsa joshua le lefatshe la palelo e ne le jordane gantle agolo moshe e leng papiso ya kereste o ile a tataisa bana lefatsheng la palelo moshe ga a ka kenya bana lefatsheng la palelo joshua ke ene a kentseng batho ka gare mme a ba lefatshe jesu o lefeletse moputso go ba tataisetsa go moya o halalelang modimo wa theolela moya o halalang mme wa tlhomamisa kereke taolong madulong motho e mong le e mong go mo tlatsa ka boteng ba boleng ba gae le bona seo ke se bolelang tsotlhe ka go kereste jesu ka moo modimo o ne o re re gona pele pitsong ya evangeli yena paulosi bagalata ba pele wa borobedi e boletse a the le nyoloi ga le katla le bolela ntho e sele le rogakwe nnete evangeli jale mamelang ka tlhoko nakong eo re balang re tswela pele go qetelela temana eo evangeli ya phulo ya lona eo gape mamelang ka tlhoko
after that ye believed ye were sealed
ha le se le dumetse go yena le tshwailweng ke moya o halalelang o baletsweng batho matsatsing a ketelo bebile e boletse jale shebang matsatsing a ketelo go tla ba le ditlhopha tse pedi tsa batho se seng sa tsona se tla amoela letshwao la modimo se seng letshwao la sebata na ke nnete ke ba ba kae ba tsebang go
tšhe
ga e ba letshwao la modimo e le letshwao la Hai ba le tshola modimo ile moya o halelela jale ka ntle o moya o halang ke tshola sebata me bibele bule e tshore me a emme di tla ba phakana ha mmo ho ho ka thetswa le bona ba ghetswa ho la ke ntle ka tswa
e ke ke
a e tshole ka mohla ho ba bana ba ghetswe le bophelo bo sa feleng le a bona kere ke ya tama jalo fela ka ha ke tsiba hore hona le barwetsana ba le shuma ba tsile ho kopana le molena bo se ba halala ditse bo se ba halalela emo le emo wa bona a halala ditse ba ba hlano ba le lenama le ba tloela mabone a bona utima ba ba hlano ba ina le oli mabone a bona me bona monyadi watla me ba ba hlano ba ne ba ina le oli mabone a bona ba tsena sokalo le sa lenyalo me ba 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 sala kantle mo hone boli dilo le diboko le ditikitano tsa meno Dula le tiki sitse go ba le tsile motho tso o morena ka tlang ka ona e ba le o le tshwantshang ka bibeleng moya o halalelang jalo ho lona ka jeno lona ba ina ba sabata ba itse ntlatsi la bosupa ke tisi a modimo ntshang lengolo le leng ho paka hona bibele boletse hore tisi a modimo ke moya o halalelang shebang hona mo shebang timana le shelo mo meraro jwale A le sele dumetse o yena le tshwailweng ke moya o halalelang o baletseng batho phetlang o ba efese wa bone mashamararo ke gola gore ke yon a re boneng gore re ka se fumane 4:30 go bona ga di sa tshwane na ba efese kgaolo ya bone le 4:30 ya ke ena mo e leng teng 4:30
and grieve not the Holy Spirit of God
Le sikela swabisa moya o halalelang wa modimo o le tsaitseng tsatsi la tokollo ke yona o fihlela ne ha o amoela ka nnete moya o halalang ka nnete e ba uta malu wena nako e kae o fihlela tsoseletseng e latelang o fihlela nkgono a tabana le wena o fihlela monga hao a o leleka o fihlela tsatsi la tokollo ya hao haleluya
after you have died After you have passed into that land that you're staying in with your loved ones, you are still filled with the Holy Ghost. You are still filled with
the Holy Ghost. Scripture, you're just as you are now. Only you got a new moon. You are still filled with the Holy Ghost. You just as you are now. Ena itsopetse o ke ke wa go hotela ka di shengele hape mahong a bodi ke hantle ka baka le o faletse tonye ya hale ni wa isiya e bona ni wa kena ka uye ntsha na ke nnete o ba mo hlantu ena ya le fatshe senyaha re na le engwe e emi le sa pula ka tsile leng ha re na bua ka yona ha le siya le leng ya le bo tsa popelo ya mme mimi sipa ena e rara me tlola tlola Mi yetsa jwalo Empa han fela ha me a tswala le sia leo me le sia le fitla le fatshe ntse a pile una le mmele wa moya o amohela mmejana o wa nama mo se mongaka ele ka mogwa o ka bantho e itseng ho le sisinya mi mwe 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 mi han le tla le tswele la mme eo di sa tswane ya lona o dimo le tlase sibuye sa mme ho etsa hore methape eo ya le bisi ntse le bisi Na mane han fela ho ba iwe ho mayona ke tla ema kama ngwetjana a yona ho ba ho fike metsi e mmalwa ye yetseng ipata ka kwana hantle e tshware mme e mme e tala le huisa hloana ya yona ho dimo le tlase ka mokgwa o mme e fumane le besi la yona
hallelujah
even hard
when this
ona wa nama wela mo bung bona le mmeli wa moya o ye metsi
and when this natural body is dropped on the ground hallelujah
ni han mmeli ona wa nama wela mo bung hallelujah bona le o litileng kwana
We just move from one
Emparetsa ho mong ho tsena ho mong re fetola dibaka tsa rona tsa bodulo ho shang hona ho tle ho apare ho sishi tsena sa moya ho bolang hona ho apare ho saboli melone wa khale o sosobaneng o futa haneng o kokobaneng o keke wa fetola tshobo tsa ona ho ha bolela ha o fitla kwana o santse o tla ba le moya o tshwana a nke ke le pentho e kang e tshopa hane ho lona empa ke bebele me ke ntano le fa engwe e tla le tshokollela yona she ba ntaba yena Mo sa saule e moholo wa khale mo morena wa khale mo rere e moholo wa khale wa phuthe e hlopile ntase mo mohlango ya tsiba ya neng a hlaile tsika hlole maheta o di ma bona bo mi a tsubile mi ba ma sa tsibile tuka dintho tse mo hlolo
David
ya fita ona loketse ho tla le o phulusa konyana molomong wa tau a bula a goliate mushebeng anga la hola le modimo hakana ho a dileng a fela mo rere ena wa mothethe ya halalela Ni we na le ho motsietsa ho le ka ho thusa a ema khashano le yena
that just isn't the picture exactly
hai ba se bona ha tso e tsana hantle bona ha lo hantle a mo furala hantle Jawa kae ba ne ba le teng mona mosakeng ke tsamaya ho kena le tsona ka lapile niki re raka dafika ka bo la Goliath mosakeng ke tsamaya ba bangata ba bang ba semba kae ba me ka uber ke mothating wa ho tsamaya hape ho dima hona le sa opula king le bona se sa tswa hlahela sonta se fitile o kena hantle mogatlelong o mong le tsholo la bobedi la dafika mogatlelo wa bobedi wa molaetsa wa hae ke hantle haholo itswe jwale he ya ntano ba morena ho dima Israele Shokomela mulaetsa hona jwale o kena mogatlelo o moholwanyane o tsa o le moholo ho bile jwale le ka dafita ke le mwata ba ena ha hatla
David
dafita o amudimo o ntsetsa dafita mono me abula tau le moha me abula bi ya ba abula muflista jwale ha fika nako mo samudimo o ne o nehela thakalela moya o mobi niliwa wetsa ho soya dafita
And I believe.
Make a hola hore. Jwale di tape tsena, jwale mamela bana beso. Luna ba utla tape tsena, ha ba sa dumela le nna, tsareleng.
Ya bona,
ke a le rata ke tsapa le lona kwana, le ao le jwalo le ya bona. Go ba ha o le monna wa modimo, ke tsapa pana le wena le ho. Empa ke batla go bulela sena, le ba ka kilena.
Just because that Saul.
Ka ba fela Saul a bone hore Dafita o naena le ntho engwe e wa neng a sina yona. Ya ba huye tsala eng motshwana wa batho ya mogumo ya mogwetswana ya le kokoto e bile bo le tsure o na le mogwetswana ne se ngwane motle ha kaalo mogwetswana ke thakanyana le le kokoto la mofuta o ne ha tswela mono ne Saul khele a bara di tsoma tsa Saul ne ke a gola there ke a fitla kwana maotong a hae ne a re ntshubudi sen tshwena ke satwa mohlomo a mo fa gao ya bongaka PhD ka ba LLD ka ba ho hong le a tsiba ka mo aitse ha ke na tsebo ya letho ho ntseo ha ke so di leki e re ke ke hona ho ke tsiba seo ke se etsang ka hona e mo hat a nka le tsiki tsane ni ba hlantsa da pika ka ho bani baraji di kere ga di le di bina Saul o bolaile dikiti tsa hae empa Dafita o bolaile mashume a hae a dikiti
then he got jealous
ya ba o tla mona ke taba tseo tsa lebitso la Jesu ha o le tholo me ya ba modimo o mo hlaisetsang
God sent an evil spirit upon him
modimo a romela moya o mobe o dima hae ho hloya Dafita me a hloya Dafita ntle le lebaka Dafita ka bana shoti molala wa hae magetlong a mmalwa akabe a gonne empa a itlwela ya fika a se ke a bua letho fela ruri ya ka bana e tshono a fika mono me a khaola molaka wa kubo ya hae bo shuba bo a khutla are sheba mona wa bona e mo haja ka bana e tshaba e empa a motlwela fela a ikela a ka bana pishati pitjo ya hae me a ba hasanya a itlala mogato wa hae ka bo yena hana batho empa ha ka yetsa tswela Saulo tsela pele dimwe ke be ene a lwana e mo haja ka ona ya re ha tswela ntle me le tsholo tse fela me a tswela pele me o o di tsila wa fikela maemo a o Saulo a ne a sa khone le u fumana karabo e tswang ho modimo ka morana bona a moya wa morena bo ne o motho hetse ni motho fe Samuel yena e o ba ne ba mo hloile yena e o ine ke le ntla modimo ruri ho bo yena ya buile le bona le pili ba lakatsa ho tsa lefatshe
how does a church want to act like the world
come o kereke rata ho tsa lefatshe ho ba ni pentecosta e ko le meditse me se di se ena le boipitlo ba moya halla le baptisi le tsi le presbyteriane di ba tla ho tsa lefatshe ho ba ne ba itsa hono
I don't know
ha ke tsebe ha ke gone ho itlwisisa le kare e yabo ho monate ha ka ka ngo ba pala phoka ho ithabisa bo shombukai teni onchi kissing e seng ka efela ile ngore le ibitsa
It's a sin. You shouldn't have.
Wa lokela ho ba le ntho tseo mathum a lona. Kgale ha o kotuna ha nyane khalasinyane ya biri. Re re nitse mmalo fela. Nana mosadi re re nitse mmalo thapama. Mintho ya pele ya tsiba bana ba lona ba fumana tse mmalo.
Sure.
Ithi le kio. Me lona ba sadi. Diabolo si abesale. Ke sona seo a si entseng se thatu. Ni ruri o ne ga ile le isa ho le hlasela bo gaitsedi.
He risked
ho no fela ho ho ba o tseba seo a ka sietsang a ka thetsa mosadi magheto a dikiti ka pele ho feta monna ya tseba hore ho no thong ga maikutlo a lona empa ho ke nnete ke han ke seo a sientseng tshimo ya Eden a ka etsa jwale o na tshepa hetsi a le mahlonoko empa a thetsa ha se Adama ya thetsitsweng bibele itsalo ha thetswa empa ke mosadi ya thetsitsweng ka hona a ka gona ho thetsa mosadi Mele ya ole jwalo badisa banne ba tselle ni ba tlotse ba reri ba basadi go ba bea go phamela diputeo tseo hantle ka tsela eo go mme bibili ena e halema ho tla o genesi go ya kena ho di tseno o ka re tshe e ke hantle bana le ba ka rera ka o tshwana ke a tseba hore ho ke nne Jalo ka motho ana ka le ho bua ka dipuo kana go engwe kana ka tswela pele ho rera. Ni ara ke tswela ka ntle mosadi a re ho morao aka ara. Na le molaetsa o ke lokelang ho fana ka ona ho sane bosiu. Ha ntata ka o a hlwela ka lane. Uri e mofumadi o bolela. Me bosumbo ha ile kile ha ke tshetsa o memela batho a le tareng a lokisa moriri wa hae ka hohle. Me a phamisa di ka o sahile ntho engwe le engwe ho ithopa a qhomela bo hareng ba fluru. Me a kala a qhomela o dimo le tlase a bua ka dipuo le o profeta. Kana ka tswela pele ho rera ho memela a le tareng ya. Ke ya ke sa hlompi le a nyinya ine sa loka ka hona he che bibile ibu iri buleletse ho si hore moya wa profeta u busa ke ba profeta ha modimo a le hodima ha modimo a bua ka lane a ke a bue a lo shu buletse ha e mong a senolela taba a khutse o fitlela e mong a qetile ke hantle jale he ya ra ke tsala ka ntle ba tu bana ba re se so phadisa ba tsare bo shu bona o sabise moya wa halla re ka o yetsang ke entse ha tu e ya bo ha ka itse di e anantsa molaetsa o Haleluya, urialo. Wele kare, kinse ki rere, una tile taulu. Oh hatu, uno utwa tironi hanke uli mucha ofita se uno nso o sivere. Jale ho ubonsa fela, kana yaba, ubonsa hona, niki buwasa na kashompo ya luna, kibu sanyi. Kapa ke o hloka hlompho kapa thuto e hlokang temoo e sa tsebeng letho ka modimo hakalo ka ha pila e tsiba ka dieta tsa lehlwa jwale taba eo ha ke e bue jwalo ka tlhahiso ya moswaso goba se sebaka sa meswaso sena empa ke nnete hantle motho ya tsebang gore ga se modimo wa moferefere ke wa kgotsa bibele ga ba e tsebe gotlhe go ba o tsebileng gore go etswa jang ke o tlhomela godimo le tlase o bua ka dipuo gore ke na le moya o halang halleluja ke ne ke eme mme ke shebile kwana aforika dinaka tsa ballong le dintho di bua dike tse tlhano tsa bona kgetlhong le leng ba tlhomela godimo le tlase difatlhong tsa bona di tletse madi ba bua ka dipuo mme ba nwa madi le gateng la tlhogo ya motho ba bitsa diabolosi mme ba bua ka dipuo mme le ga o le jalo go bua ka dipuo ke neo ya modimo Impasse pontso e sa fosi nya moya o halalela. Re ke le bulela taba e o hona joala. Ya dumela hore ba dumedi bohle ba nan le tshusumetso ba bua ka dipuo. Ya dumela hore motho kana go tseding o ya atlale tshusumetso ya modimo hona ho fikela a bua ka dipuo. Ke dumela hono. Empa ha ke dumele ha ile pontso ya letho ya hore o na le moya o halala. E mong hat. Ke dumela hona nna go e o na le tumelo. Motho ho o ka tsamayang hantle mme wa beya matso o di malesia lena le mofetsi ho di mabareri ba mashume a mahlano ba le rapeletse. Mme la fodiswa ho ba me e o na le tumelo bakeng sa ngwana eo. Modimo o mo file yona ke setho sa mmele wa Kriste. E mong hat ke dumela hono. Ke bone taba eo e etswa mme ke a tseba hore ke nnete. Empa se e leng sona ke o kenya kereke taolong ho dula madulong re ke re sebetse. Jwale a re keteleng temana ena mona pele re tsamaya ga le se le amogetse le tshwailweng ke moya o halelelang o
baletsweng
tiiso ke ena ntho ya pele e bontsha gore ke mosebetsi o phethilweng mosebetsi o phethilweng ntho e latelang eo e supang ke seng sa motho
And the next thing it shows is security.
To ela telang e supang ke tsireletso. Ho ibuluka. Are re rote ya mohlala, ke ne ke sebeletsa Pennsylvania Railroad. Ke sebetsa le ntate seporo. Le phatlela makare. Mme re abetla a semono mogatlong ono o rolang diphahlo. Re tini makoti-koti. Mme re betse ding hodimo mona, tse ding tlase mona, le tse ding hodimo nneng ena.
But before that car was ever sealed,
Empa pele le karetse leo, le ka tiiswa le ka mohla, mohla ke hona feta mono. Me a le tshofi a gotlelena a gotlelane ah ke a lenyatsa di tla robe ya dikoto ka ofela pele pele di fihla mono ke a lenyatsa di khawule di ditale botsa mo hlahlubi o nyatsi tse le karatse
the holy ghost is inspecting
moya halang ke mo hlahlubi
he shake you a little bit and you rattle
o si sinya o so kae me wa reketla na o di mela lentse la modimo lohle ha ke dumele khang khale e o ya le bitso la jesu ya nyatsu o ha reketla wa bona a ke dumele police ya halelelo ka ba ha o tshoe ka nyeo e santse e reketlile ba thobolle na o dumela Jesu Kriste yena maobane e ya bo ka mogwa o itse wa reketla e raelwa ka ntle ya bona ha o se o lokile jwale e mong hatse mwina ha e lokile ho e kare amen na wa mo tshimo yo halla amen na ntho ka ngwe qetilwe amen Jwale ebe mohlahlobi o etsang ntho ka ngwe e tlangwe hantle e tiile e tletse evangeli o lentse ka leng la modimo le monate ntho e nngwe le e nngwe e phethaetse Amen. Now di mela oru mudimu sa forisa. Amen. Now di mela oru Jesu kiena ma obani leka osa feeling. Amen. Now di mela oru moya halang osa tila joleka ha uente kamesa. Amen. Now di mela oru ona moya o chulelang. Udima Paulosi chulela udima runa. Amen. Now di mela oru osa sebetan to eight chana udima runa joleka uente ubona. Amen. Ya tia joale. Ya bona. Tia joale. Ritu seta ukwala le mati kihan. Ibe mo shahu ukwala le mati. Wetan. We money at that diesel. Anto Tewela, Mona, me Anki Matanyana, Anto HM, and Momentum to Enna, Mani, me I tease.
You'd better not break it.
Umpeosiko I howl. Iba bow, Koloy El, Machinella Iona in Boston, Itekia howl.
It would be a
Ikabatulia Mulao, Elukalanki Kus, Robatiso El Pili Ifita Boston,
and a man that has
Nimunaya Nan Little Kelo, Akamanula Tiso El, whom me and a fella can need.
It's owned by the
It's
their assurance.
It's their assurance. Ntsetsa ka modimo tse molemo di dutse ka ho yena ka pilo e butsing a itukisa ditse o sebetsa a lo tshe o hlomamisa madulo we tsa ntho engwe le engwe e o moya halang o molaelang o yetsa a tlile le fungwe kena bophilong ho hlatswa dintho tsohle ka lefatshe a tsama le se ding ka mo le se ding tlang ho yena ho tswela pele o itukisi ke modimo o kwala le matila le fatshe ka morao ho yena mme o le gahlela ha mmoa ka mokgwa o o mo tshwaya ka moya o halang wa palo hallelujah.
How long until
the nation? This is the one that's 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 the one that's
the one
that's the one that's
the
one
that's
the one that's the one that's the one that's the one. Che ha we sho he mo ina prena ho tala nka mo rao ba ho sho o bolela hore o tla ne o be le ona
o
na le ona ka mihla.
Where does life begin?
Mo pilo bo tala kae a le tare hantle mono o bona siriti se senyane se o tsiriti tiso ya moya o halalela enta no ba siriti sa di viti sa di viti jolo ka ke bolela tsatsilele empa ha we sho ha o phetse o tsama ra di viti tseo o fikela o fisa mongobo. What was among them? We are Mulatanem or Rota. What was Mulatanem? We are the same. What was the same? We are Nukem. What was Nukem? We are the Watch and the Abona, Nalaratola Mudim.
You're just the same person.
Unsole Mutualimo.
Look here.
Wana Mona, Saule Wahal, Mungala Wahal, Asaho, Nukunir as a home Mudim. Now the Jal on Asalasea. Ruru versus Jalakayana. In a limo prophet, Umpila Atolacanta Mudim.
I'm going to go to the house.
Le tseba seo o le mine samime ine ile sona ine ile tlhako ya sefuba e foda e o aroni aneng a ya apara mme ka mehla ine e modimo ka mehla e sale e le modimo wa mehlolo o arabelang ka mekgwa e mehlolo mme ne re ha moprofeta a profeta mme masadi ao a makatsang a sa hlae hodima o remi samime eo o ne a fosahetse ha molori a ne a bolela toro mme ke sa gadime ho o remi samime eo ga ke tsotele gore ine e utlwala gantlha ga kae ine e fosahetse ke hantle.
And I don't care just how many doctors and
medical organizations you have to have to sign according to this word.
When you say you wasn't
predestinated, you were just a child of God because of what you were born with. Aure o lutetse o kolobe tsaka dipitsa ntate mora moya o halang ha e hadile o ba ha o motho bebele ya ke leng a kolobe tsaka mogwa o ke ka lebitso la morena Jesu fela e ke ya hadima ha o le jwalo hona le phoso kae kae ha o le jwalo o ri misa mimi e sa arabele Saule wa gale me a sa gone le ho lora tor a le ho le ha kana ho ane a sa gone ho lora tor ha o le jwalo le a tsiba etsang a thewela mo pwelli mi mu pelieno a khale diabolo si a khale yanga ka tasmon ngaka ya mu pelli me ar Now ka khona ho laola. Are empa Saul o boletse ruta bula emo le emo ya laolang. Are ke tla o baballa. A ikhakantse jwa le ka motho wa maoto.
He said divine for me.
Are ntaolele.
And bring me up. Ni unyulele le fase
la bafu. Ba semba ne ba fiti mona.
Listen to this.
Jale utlwa ntaba ena.
Bring me up the spirit of Samuel. Nyulele moya
wa mo profeta Samuel. Me ya kena tengo ho laola. Me o ba etse hono. A wa ka sefahlo sa hai are. Ke bona ho nyuloha medimo. Ya bona ine le mo hetene midimo ba ba beka ba ba bararo ba bona jole ka ntate mhura moya wa halang ka pantho e kang e o le a tsiba
are
are ke bona ho nyulo ha midimo
said describe him how does he look
hore a ko ntika nyetse yena o sheba hala jwang o sheba hala jwang
said he's thin and he's got a mantle over his shoulder
hore o mo se sane ne o na le kubo ma hetene a hai ai so fetu ile ha nyinyane Are ke Samuel mu fitisetse ka phabusi ena mu tlise pela ka mona
ni bona Samuel
ha e mapela Saul are umpitse ditseng ha ile mo u ipetse se ra sa modimo
watch not only was he still Samuel
ni bona ise Samuel se una ntsa bulukile moya wa bo prophet
say it wrong let anyone
ri nyi fosa edzi A motho a re e fosae.
Ke
nnete. E ntse e le mo profeta. Gobane o itse a profeta.
Me
a
re.
Ntwa e tla o imela o sane. Le wena le bara ba gago. Le tla wa ntweng o sasa.
Mme
o sasa ka nako ene ya bosiu o tla ba le nna. Ya go jalo. E santse e le mo profeta. Jalo ka re o empa. Ke senowe. Se neng se etsa gono. Bolokile. E tla le bolela e mong. Eo e ne e se senowe.
Jesus
na nke petrose jimi sile johanne me a nyilo hele thabe nya petrole ka mohla o mong me ho engwe hluru nya thaba me jesu modimo na tsama misa mora wa hai jale ka kile ka sena ne ri tswe ri busiu gobong ho hloma misa mora
yo
baba etse ho no maka maka me ba fikela ho eme moshe le elia
they were talking
ba ne ba bua ba qoka Ise ndi vulaganya na tsho tshe fefo hang mona le mani ka pa marunyana ama so uti ba dawrialo a fefo a mona le mani empa ile muthu ya bua
mushe
asa na pati di bika lesina mukulu kotwane ka di limo tsa magolo a robedi
and Elijah
ni Elia asa na i hai ka koloi di limo tsa magolo a mahlano Miki bana mo bana mbali ke ka bobedi ba sense ba phila ha ka lo fela ka ba kile ba phila ba eme mon ba buisa na le na pili ai ya kalvar haleluya
until the day
le tsailwe u fikela tsatsi la topolo ya ro
I'll hurry them with clothes cause
ke kapotlaka mere ntano ko ala ho bana ko ile mere ka rapela ba kudu sie ka ba mehlano ha ke mana ya le shumele metsimine balang Irengi bala di manal shimene zum raro hape huinka huitsietsa
yena
eo lona le leng ho yena lona ba utlile lentsela nnete ileng evangeli ya phulo ya lo ya le hopula ke phulo e ithi e ba ne ba ina le yona bana ine ile ba kriste ba efes ba o sheba na le kile la le mo ba korinte ka mehla a loketse ho ro bona ha ke fihla hara lona emong ona le puo emong ona le puo emong ona le pesaleme emong ona le profito emong ona le Le abona asa khono ba ruta letho ba kamisa bana ba tla sena sane ka pasesi
but
bana ba na le ntwe tswana empa ba ba ile taolo ha ka ruta ba korinte letho le ka lena a ke ke a khona kereke ine e se taolo ngo ka e ruta jwale ona ka ruta batho bana ntwe e tile ile mphulo ya lo e o hape ha le se dumetse le tshwailweng ke moya o halalela o ba le tsimba ile ngona tibele
let me not
oh kisi ka ka e tlolo
the earnest of our inheritance until
tibele tsia le fala rona
hotle
lopolo ba mo dimo u ithwetse mbona ibe thoriso ya ganya ya ona
what is the holy ghost
moyo halanking
ah
jale jale ke ka e bala ka o fela ha yona ka potlako ha le ka mamela ho fikela ha kana
ne
re le ka e bo siu bo bong moena mike mo bohle bana ba thabile o ntho engwe le engwe ile khotso Leo ile le rato le phethaitsing. Jale nako le nako ha o ella neng yena o lahlelo ha nyinyane ho lahlela. Nako le nako ha o hata o atamela ha o fika di inch. Ha le fika le fatshe o fumana siriti sa siriti sa siriti sa diri. Jale ke moya o mokalo o halalelang o le nang lona ka holona leo ke le rato. Empa o le nyorotsi ho ho. Oh, na batho ba hodile jwalo ka batho ba hodile ba keke ka mo le ka ratang khutlela morao la ba le shumele metse mehlano hape mashuma ma bedi o nka ne hela ka ntho ife fela
one
ho ka nthusa kang ka ba le shumele metse mehlano mme le jwalo ka nna ka shwa bushimbona ha sentho etile o ka tuma ha o nole le shumele metse mehlano bushimbo o tsiba jwang hore mao o tla be aphila ha o fitla hai ka pa che o tsiba jwang hore o tla fitla hai o tsiba jwang hore o tla bo phila ho sane ha ba o le dilemo tse le shumele metse mmedi o phile bo atlaile o ka nna wa shwa kotsing wa shwa ntho engwe le engwe ka o hlaela ha o ntho etile ngwa bona ha o ntho etile mona empa o labalabela hono ke eng ke ntho e leng teng hodimo mane e tsang hore o labalabele mono jwale o kena nthong ena ebe o fumana bophelo bo sa
feleng
jwale ho etsahalang ke tebeletso ya tšhelete ya ntho keng ha eba ke tla ho wena o reka koloi ke re koloi eo e ja bokae o tla re koloi ena moena Branham e tla o ja didolara tse dikete tse tharo pelo e tlase ke bokae che ke tla o fa yona ka didolara tse makgolo a mahlano ho lokile didolara tse makgolo a mahlano ke tsena ke tla tlisa e saletseng wena mohla monene hang ha ke kgona tshwara koloi ena ke o fa didolara tse makgolo a mahlano ke tebeletso eo na o jwalo
it's the earnest it's the down payment jale
o ke tebeletso ke tefello e tlase ha le sele thailwe ka moya o ba le tsembatho wona moya o ba le tsembatho ha le sele tshwailwe e le ngwana in le tsola tshepiso ke lefe tshepiso ya moya o halalela
which is the earnest of our inheritance until
e le ngwana tebeletso ya le pala rona ho lupulwe ba o a ithuetse mbona
what is it it's the down payment
ke te fello e tlase
and brother
me muena bareri ha ba hona ile tifelo e tlase u tla ba jwang ha re fihla bohle mono ke tla ba eng ha ba hona ile ha ba hona hore na tifela njwale ho re ka thabang u fihlela ke le ka bona banna ba dilemo tse mashume a robong ba nyuluwa ke le ka bona modiri ya ho dileng ha ile a ema bosiung ba bong a tswa are ka mokgwa ona a tswela kalane mme ka re monna mohule o ile o rera are tshe ho bo go morena thakala khale la mmala ka se phiga se 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 hulu se se lelele sa ba re ka re ba ne ba sa ka ba tloelela ba 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 mathaka a ma tsha ho rera motsofe o a ka gona jwang ho rera le ka mohla are tshe are bana beso are ka jone le ba ke utle ba ina ba rera le tshe are lohle are ka se o Jesu a se entse ne fasting ke ka le bolela ka se o a se entse le hodimo are bosiu bona ke tlanga mohla di thero wa ka ho tswa ho job wa bosiu ba mashamela ntse sipile hore mohla mo rao rao kwana pele le fasting le thewa hore mohla are ndi na le ditsa meso di ne di bina mmoho le bara ba modimo ba hlaisa meho ya thapa a kala ka mogwa o hore le tseba hona hona le ntho e tsa etse mo rao mono are le a tseba mme a kala a hlaisa se tsa etse ne hodimo a theolela mo go di o rapa meng ho tleng ha ila bobedi na go nyona eo moya ha langwa mo tshwara jale ba ba no ke tso tla ka isa motsofe o ale di le mon tse ma shume a robo ale tsena fela a kobame ka thaponyana ya moriri le a tseba tsena a tsola mono mme a kala la horera are whoopi hallelujah thoriso a kala khomela o dimo le tlase ka mogwa o ati hu ha rena sebaka se ndi kane mona hore nka rera mme a tloseletsa a theoela tlase fulurung ka mogwa o ha holo ka mo ane a ka gona
and that's just the earnest
ni eo ke tibeletso fela
Oh,
moya wa halang wetsa. Oh, sibaka se se ke sena. Ireng ke bala timane ya pili ya khaulo e latelang. Nang ka etsa jwalo, na ho lukile ireng amen. Ke hantle. Timane ya pili ya khaulo ya bobedi ka pili mamelang. Luna ba neng ba. O le tshusitse jwalo le lona, le neng le bang. Le neng le shwile melato nya lona le dibintsa lo. O le tshusitse.
What does quicken mean?
Ke ho bolelang hore tshusitse. Ho phediswa.
Yes about God.
Re se re batla re timetse. Empa o lutsusitse ka tšhelete ya tibeletso fela. E tla ba e mohla le mohla le amohelang diabo tsohle di lefa. Oh ha o makase ha Paulosi ya neng anketse le ho dimola boraro a itse ke tseo leihlo le sa kang la di bona tseo tsebe sa kang ya di utlwa hape tse sa kang tsa itlhaela. Itlhaela pelong ya motho taba tseo Modimo a di boloketseng ba lokiseditseng ba mo ratang. E tla ba eng?
Le bua ka thabo
e sa bolelweng e tlotlehang su lona le neng le shwele dibing le melatong o lotsisitse ha mmowa ka sebiti sa seriti sa diriti What's it going to be when you're in the shadows? The shadows. Limetsana a phodileng ha monati empa wa tseba mona ha ke a hloki empa ka tsatsi le leng Jesu wa tla mmemile hona wa manyelo Theophany ena e bonwang e o ke pilang ho yona e ke se hlole e tla ka popelo ya mosadi e ke ke a hlola e tla ka takatso ya botho empa o bani a tsetsi ho se takatso ya botho ke tla tsusa e le siyo Nikata tsileleng o tla bua le ba shetse mo Kriste ba tla tsoa mmile o nkile ka phela ho ona pele o tla tsetsa mmile o ganya Nikita tsama ke tla bua Nikita phela ke thabe haleluya ka mengwa yo hle sa feeling ka Jesu Kriste mo rena wa rona
where you are brother that's the gospel
ke mo he mo ina ke yona e fangedi Nabaka leo, haisali, olo si jwalo ubrela seo alinsona, kitabala hona, hose kao fela, mirintano rapela bakuli.
Until the possession.
Hote ube ufikeli ruo, ena kitibelezo, hote ube ufikeli ruo, ibe choriso ya khanye ya hai. Nabaka leo, haisali ki utwa lina, tumelo ya lo, ki utwile ore li dumezi kabatena. Ka utlwa hore le dumela ruri boithelelong pele bophelong bo sa feleng le pholoho le botse jwalo o morena Jesu le lerato go bahala le dibohle ga ke le se go leboa ka lona ke ntse ke le gopola merapelong yaka ore modimo wa morena wa rona Jesu Kriste ntate wa ganye o le ne moya wa bohlale wa tshenolo tsibong ya ona o dula a ntse a itshenola go lona ka mehla go gola go tswa mogaung o ya mogaung go tswa matleng o ya matleng go tloa ganyeng o ya ganyeng e seng o ngaloa le empa go tloa ganyeng o ya ganyeng go dula o ntse o tswelela ke tla nne ke le rapelele leitlho matlho a dipelo tsa lona le a tseba mme lebile boletse le difofu mme ga le o tsebe Empa mona Paulo se boletse ke tla rapela hore maso a dipelo
you understand with your
le utlwisisa ka pelo tsa lona ke seo a buang ka sona
you look with your eye but you see
o sheba ka leihlo la hao empa o bona ka pelo ya hao le tseba taba e boliki hore modimo wa ganya a re boneng ke timane ya bo ya lesumeleng tso robedi
the eyes of your understanding being enlightened
o edise maso a dipelo tsa lona le tle le tsebe yona tshepo e leng teng pitsong ya ona le monono wa ganya ya lefa la ona gara bagalaledi le tsebe le bogolo bo sa lekangweng ba maatla a ona go rona ba re maatla a fedile maatla ga e se o fitlhile jwale ba dumetseng ka tshebetso ya maatla a ona a sa setweng ke letho
You who have believed
Lona le dumetseng tsebetsong ya boholo ba matla a hae ke rapela hore modimo o tla o tsholela matla a hae ho dimo le ya bona a o sebeditseng ka ona ho Kriste ha o motsusa bafung wa ba wa mo hudisa le tsone le tona la ona ma ho dimo ka ho dima ba holo le biuso matla burena bohle le hore mabitso ohle a ka bitswang
No, I better not.
Oh, kaobane, chen kampa ka tlwe.
We could sure
re ka tata busu bohle tabenyeo.
Abitso
ohle abitswang. Isile fatse lena fela. Empa iling. Le ole fatse le tlangula. So emuli engwe di bitso leleleleng. Ke ma. Bitso leleleleng. La motho le tla relwa ka lebitso la eng?
The whole heaven. Godimo
lohle le bitso Jesu.
The whole church is named
Jesus. Ereke yohle bitso Jesu.
Everything is named Jesus.
So engwe le engwe e bitswa Jesu. Go ba ke lona fela le bitso leo modimo a kileng a ba le lona. O bitswa Jehova, Jehova Jaira, se hlabelo sa morena se hlaisitsweng. Jehova Rafa, morena o a le fodisa. Jehova Thebe ya morena, Manasses le Jehova, bo Jehova ba fapani. O bitswa na le di amiso, o bitswa ntate, o bitswa mura, o bitswa moya o halalelang. O bitswa Alpha, o bitswa Omega. O bitswa qalo, o bitswa qetello, o bitswa lekala. O bitswa fela ka mefuta yohle ya mabitso a tlotliso. Empa o bile le lebitso le leng.
That's what Matthew was talking about.
Amen.
When he said, go ye therefore and teach
ye all the things that are in the name.
Not a name.
In the name
of the Father. Father's not a name. Son's not a name. Holy Ghost is not a name. It's a title to a name. It's a name of three attributes belong to one God.
Taro sa mudimu ole mo.
What was his name? You
will
not call his name. For he shall save his people. That's the reason they all baptized that way.
Kika hona ba kolobe di tenjualo, bibili. Kika homo halaledi, Agostina akolobe di tenmurena wa inglani. Nako e kabang, le hulu le mashine amatlan, dilimotse ma hulu amabedi, kamora hulu fula krest, kari bitula Jesu krest. Kau di maba hulu, ma atapuso, burena bose, hore, hore, ma bitu hose, aka bitu an, isin le fati nena fela, impa ilin, li hule tang hota.
And has put all things under his feet,
liu beile din tot so, se katasama otua hai,
to be the head over all things to the church, which is his body. Now, if my body has the power of all things, then what my body is the power of all things? That's what I am.
That's what I am.
Is that right?
Ebo jwale so se se mudimo ane a le sona
o
se go thetse ka go kreste go ba ine ene botlalo ba bo mudimo ka mmile na go jwalo ni so se se o Jesu a bile sona o se go thetse ka hara kereke.
These things that I do, shall you do all things? Even greater than this shall you do?
Le tla di etsa le lona le tla etsa le tse golo go tsena go ba ke ya ho ntata kereke e le mmile wa hae le phetheo ya ya phetang ntho tsohle go bohle.
Oh, how I love
it. Oh, come on, Kira Tang Ho.
Come on,
Kira Tang Ho. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going
to tell
you, I'm going to tell
you,
I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you,
I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I heard a certain evangelist been praying for the sick for about 15 years or more. He said, I've never seen a miracle perform that way. He said, I
don't think they had headaches that way. I don't think they had headaches that way. But I heard something that
made
things made something. I
thought the Lord had been
speaking to me. Le utula mushanyana e wa mo undia le batla le le kana potuluho le le laon le utule leng ile le utule twa ile ile la motho ya twa ile ile me ya le ka elello tamente ya hai sieta sa hai ile seo tika ba bo phamo ba di inch tele shumele metsimile ka ba di inch tele shumele metsime hlano ho di mutjena a ke ntse se papetsana sa tsipi ka sa so sieta sa hai si duti ho di ma di tsipi tse pedi tse telele tse emi. A tsamaela ha o fili mo ke neng ke emeteng ba mo nyulela ho di mo mono a nkile meng la ngwana emmedi a nka se eta ha di sena sa tshipi mi a kitisa ka sona fatshe jwalo ka sheba muomo wa hae o le moholo hakalo ka nna tsohle
jwale
batho ba o ke mohamete ke mahamete na le ho pula sonda se fitile ke ne balla tseo ma sedinyana a di ngotsi ke na le yona mona hantle ka bonna ho tswa Africa e o ke rumelotseng ke morongwa wa rona ya gotlileng ngwena strika o na le sekotana sa ditaba ka mo Billy Graham a ileng a honyela ka teng hantle ba dumella mohamete ho ba sutumeletsa hantle le watleng.
What's the matter? The missionaries are living in the field.
Barongwa ba tloa masimong ho thusang ho dula hape ba shapuwe.
I love Billy Graham.
Miki na naruki muna ya babati yangu mudim.
But what Billy Graham wants to charge him?
Analukezi homo laila kashona ari bebutle. Hola baba mbama baptisi ana au hamen stationen sawana amudumela. Weza hono kudumela. Akaba kwenye wiyet. Kudumela hore Billy Graham kimuna wa mudim.
Impa
hola na ite bebutle. Kimuruti waihaba panchet.
You believe in the Old Testament.
You do mean Testament ya hal.
Mele bulete
ha Jesu ibe sele to haisemo.
Ile
pepe tsa puisa no. Ha ke dumele ho amohela di pepe tsa diabolos. Chemong hat. Empa ka be ke khutlisitse ka ho mo pepetsa meka. Na le wena re ke re kopane. Na ke ngaka ya bo modimo. Billy Graham ke ngaka ya bo modimo.
Let me
anke ke ho pepe tsa taba ena. Meke ho kholise hore Jesu ine ile Christ.
Now when it comes to divine healing, I don't possess those gifts.
But we've got some brothers that does.
Amen.
Jadi how about out tisa baba mabatu bao mono? Riki bitse emong wa bona ora Robert ka ba motho emong. Motho emong yana le tshebeletso e kholo e ka finyela mono ru. Ya mono me u bona se etsalana. Are bo Kriste ha bo se o le hopolang hore bo sona. Jadi motho emong le emong u tlo anya hame go ba utlwile fela me a motlwe. Go ba jwala ha ke dumele di pepetsong tseo o di fuang ke tia bolosi. Ke nile ka motshela se fahlegong ka mogwa o mme ke motlo hele. Empa ha o fita sebake mo ile akabe a entse gore Mohammed eo a ikutlwe jwale ka leholanyana ka tsela eo akabe a nkile bibele eo mme a kotsa Esaya rubong pelela mme a o ne a bolela mang re tswaletse ngwana re neilwe mora monna eno e ne e le mang ke mang eno eo a neng a bua ka ena moprofeta eno e ne e le mang mesia eno ya neng a tlatla e ne e le mang mpontshe mo a itlhaisitseng teng go Mohammed a the o tlhabetse dibe tsa rona go tete wa ka baka la magopo a rona kotlo e re tlisitsang kgotsa e mowetse godimo mme re fodisiwe ka makeba a gae mpontshe gono go Mohammed o ile a meketsa jwang modimo wa ka o ntloeletse nna ba tlhabile matso a ka le maoto a ka le jalo mpontshe ka lentsi la lona testamente ya lona ka sebele pele a kabe a tlhotse Mohammed eo gampe ya kana o a kabeng a sa tseba mo a ne a le teng go jalo empa masedinyana a na loketse go fetoa ke sona se thunkgileng se tlodisitseng pelo yaka nakong eo le neng le re mono le a bile a ile a tlameya go gonyela mme a tšhetše Mohammed a ka bolela jwang gore e ne e fosaetse gore ga e le mo moruti William Branham Mane Durban Aforika Borwa ka mohlolo godima mohlolo o kekeng wa ganyetswa maatla a bo modimo mohla Mohammed a dikete tse lesome a wanka difatlhego tsa ona kgetlong le le leng mme ba neela maphelo a bona go Jesu Kriste ruri ba tseba ka taba eo batho bao ba thuto tsa motheo ba tseba ka taba eo e sekela mpolelela go na le e mong ya kileng a tla o Jesu ka tsatsi le leng a re moruti re a tseba e ne le mofarisi gore re a tseba o moruti a tswang go modimo re a e tseba re a e tseba goba ga o motho ya ka etsang tseo di etsang ga modimo o se o ye re a utlwisisa re a e tseba empa re sa batlho e paka wa bona goba ga re ka etsa jalo she re tla kgaolwa kerekeng ya rona wa bona re tla latlhelwa ke maemo a rona ga o le jalo Jesu a re a tala go mmolela gore e ka kgona a tswalela bobedi mabapi le mošhanyana e wa Mohammed mohla a neng a e le mono foto ya haiki eo camera e keke yang ka lešhano keo mo a emeng teng leoto le leng le le lekhutshwane go le leng gakalo diintšhi tse ka bang lešome le metso e mene go feta le leng a eme ka seeta seo sa tshepe ka re go yena ka re o bua senyesemane chairmong hadi a sa kgone go bua senyesemane toloko ya re ga a bue senyesemane o bile ka tsela e nako e kae toloko ya mmotse ga e sale letswalong o ka gadisa leotong leo le gona chairmong hadi o dumela o Jesu Kriste hati ke Mohammed ka re na o tla amoela Jesu Kriste ga ka o phedisa ke tla amoela Jesu Kriste e le mopholisi wa ka ga ka mphedisa ga o fodisa leno leoto le la lekana le le leng o tla mo amogela ke tla etsa gono che modimo o tla etsang ntho e latelang keng dipotso tsotlhe di arabetse moinamaka ke yona maikutlo a utlwagalang ka tebelelo ka ema motsotso go bona seo a neng a tla se bua ka shebannennyane mme ka bona mošhanyana a tloa a tsamaya jalo e ka ke pela lebota ka tsela eo ka re ke wa kae ba lona Mohammede ba tla e amogela mošhanyana wa Mohammede ke enwa mosheben mo emise mono godimo ka re lona dingaka le batla mosheba ke yo mo a emeng teng o o tseba mo o leng teng nakong eo wa bona o tseba mo o emeng teng ga o motho ke yo mo a neng a le teng ka re tsamaela ka mona mora mme ba mo tshwara ke eno a etla kotong ka re le ka ba lekgutshwane ka diintšhi tse ka bang lesome le metso mmedi tse ka bang lesome le metso mene motlhomong ga kalo ea ka re empa Jesu Kriste mora modimo a ka mo fodisa na lona Mohammed le tla e amogela le o mo amela jale ka mopholisi wa lona matso a dikete ao a matsho ke ao a phamela godimo jalo che morena jale ke nako ka re ntate ya magodimong ga e ba o kile wang arabela nka rabele jwale ke bakeng sa thoriso ya gago gona go bakeng sa gago ke rapela gore o fodise mošhanyana eno ka mo rapelela jalo fela ka re rola seeta sa gago a ntšheba e ka o tlholetswe tolo ka re rola seeta sa gago a lokolola makgwele goba ke ne ke bone pono eo se neng se tla etsagala a rola ntho eo ya re ga a se busetse gape mme a tsamaela go nna maoto ao a boetse setlwaeding ka mokgwa o bobedi ba ona a tsamaya e ka amatla ka re o batla go tsamaya o ye pele le morago a kalelela go lla a ya kwana a boele a gutle a sa tsebise wa ka seetsang a tsamaya jalo a re o ala ala ka re Jesus Jesus o Jesus 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 ka mokgwa o ka re go sana le dipotso tse e leng teng Julia Statlev ke ba ba kae ba mo tsebang Mwina Statlev, yani aya atikereke mwona, fela usata ya Germany, hore bebi ute mwina Branham, bebi ute, atisa munga li chwanzo kapotako, nangaka tata foto ya hai, karikamu urata nkateen, tamaila mwona, biasi etesa hao mwona, ayema jualo, anka foto ya mshanyana mwono, mautu au bubedi, alisi tuwa hidi ngakalo, mea utulile kamo ane akabaka kateen, tetasa hai li tzipi di emi mwono kamu kwa o.
Other how many you Muhammad?
Karikiraba kaibaluna Muhammad ba nye disa Muhammad jole kama profeta. Mene dume la hore Jesu ke muramu dimu. Yo mu amena jole kama pulisi waluna. Matso adi kiritele shume apamela moye.
Hallelujah.
Hababati. Bale kawe tulela hoba riba tatei ba halalelang. Seo ba ribita nsona. Liabo. Kau tswana mudimu nzatama. Ushoma misa kireki ya hai. Weta tse tlodisa monono go dima tsotse tse o re ka dietsang ka pa go dina hana e sa le modimo hakalo o si mbona jole ka habile ka mehla ka baka le le tsalle nyana ya ka anke ke le bulelle ho hung hantle hona jwale ke ba ka ba khabane ba ratwang luna ba le mefatshe nena mona le ba 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 le mafatshe a di tape mo eta ba teng mose ho mawatle ho hle mo le linteng le setsuwi nto engwe le engwe ituketse ntate modimo pele le batse le tewa o tibile ntso engwe le engwe itlahla nto engwe le engwe e sebetsa hantle mo le ya morata dula mpelo tsa lona di lukile mme ho pulang mo sa phefumulo ena e tlwa mo pilo mbona ho lona batho ba ho dileng ka pa ho lona batsha le lona bo mme mo sa le bona masianya na lona le siana le lwa ngwanana le shile ne so bi matsatsi a robedi ka pa matsatsi a mahlano e tlabe e le mo sitana e motle mo hla o mmona monna mo ho le ba batho ya ne ya kobami abatla sa khono lo bona mo ayang mo hla o mmona ngkhono e tlabe e le mo hlanga e motle a le motse ha kalo fela di lemontse ka ba mashina a mabedi pa le senya bo tsha fela mme o tlaba jwalo ka mihla o ka ama le tsola hai o dumedisana le yena ka matso o tla ga matso a hao o mokopele empa e keke ya ba molekane e tlabe e le moena o gidi o tlabe a le moholo o feta molekane o naana o rona morata he e tlile o no morata empa ho e ne le video emela o fitela o fumana agapa emela o fitela rata leo la magonte la bo modimo le tshwara mme o ntana o bona seo le leng sona tswena mona e ka thuthubulo ya gale e kubelang ha ya loka ho hang ha o letho ho yona Tshwele mo e nka le eletsang ho yetsa jwale ke yena mo metswalle yaka. A mo rao ke tla na le ka thaba hang kang ka di kgaolo tseo tse pedi ka nako engwe morena ke ke loketse ho phumula ho soka e pele ho chatakwa. Ka le nke ke ka rera dintho tsena di kopano tseo. O na le ho sudume. O na le ditumelo tse ngata tse fapaneng ya bona.
This is just
mo na ke kere ke fela ya bona. Nke ke ke na le tokelo ya ho rera ntho e ka ba e e o ke ratang ka mona ena ke tabernacle ya ka ya bona ni ke ya le bolella ke le kimela hore batho ba ba bolukeile e mong ha di hore ke a dumela empa o ho tla ka ka ho tsamaya ha o tsiba mo ho tsamaya nteng ke ha ka ka ho tsiba se o sietsa mfela wa bona ho ina le o thekesela ho khutumetse ya jwalo are ke re emen seding fela mme le tsamaya le seding le tsebe mo le yanteng ke nete morena a be le lona
and if each one of you in here now
Nya e mongwa lona ka mona a iso so ma misu madulo mo so mong ha o le to ha ise malelapa che o ka re mo ina Branham ha ke so etse le to go pilo mbaka ha ke mo reri be mo so mong modimo o tlise mona go bunisa le lokola bana o tsale le kolle o la bana o ka tsale le lokole le na bana ke ka ba mo reri ya tla isa meya e milioni ho kreste o ne o le ke tso ba te mona o mona ka morero na o ne o tsiba taba yeo che o re so se se o ke se ntseng ibile o phuputa makote ana a gale Minti bua le lenkitswe ke sa tsebe ka monga phirisa bana baka ke bone ba tsona ba ba batho ba sa rola dieta ke duli ke le ke na le kolo ya ne ya khale ya dipere mina le me ri ke rekeng o se tsunye moina dula ontso mo rata o na le morero ka wena o dule fela hantle ka mo o leng ka teng tsela pele hantle fela wa bona o se mong ha o so ntse thero le ka mohla empa o ka ba moholoholo wa ya tla etsa hono
did you know that God
na le ne le tsiba hore modimo o badile a re boneng jwale le bitla ene le mang
liba
antsi te karolo ya le shume a sa le thekela Abraham o tlamela ke tsela ka a kopana le yena ba ba kae ba tsibang ho
and let's see Abraham begot Isaac
ne a re boneng Abraham a tswala Isaka Isaka a tswala Jakobo Jakobo a tswala
Lifi
eo ene ene ntate ntate moholo Ngate mo hulu hulu
when he was in the loins in the seed of his great grandfather
asale le theke e o nyang tate mo hulu hulu bibili imandile antsebitse melkishereke karolo ya le shume
ha ma
Hey, 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 Muin, oh, kia.
As a little Englishman got converted over there one night,
England,
so happy to know.
Eh, get away, Kaka.
And some glorious day. I don't know when that will be. Whether I was in a vision or carrying away in the spirit, I do not know. And there stood my first wife. She didn't holler.
My husband,
she said, my darling brother. I went in there and stood. I want to raise the pulpit. I feel like Joseph's falling. I can't tell you. I looked at Jesus. I'm not sure if you're a man.
re se re tsofala ke bona moriri wa hae o pudufala mme ke a bona re se re pona re a senyeha
Rebecca
ke motlotlo haholo ka Rebecca mosuwe wa hae wa mmino o mpoleletse bosumo bo bong gore gele ga a katisa ga kalo moina Branham gore go boima go bolela seo a tla se etsa le a bona o tswela pele mminong ke a maatla mme ke batla Sara Okonong beke pianong ke batla Joseph Sfale motlha ke bonang seo se etsala mme nna le mmila re ka kgona go kena re thekesela nna ka molangwana wa ka wa gale bosumo bo bong ke theosa jwalo le tsela mme nka kgona go sheba mono mme ke bone moshanyana wa ka a eme mono a tlotsitswe ka moya o halalelang a rera yona evangeli ena ke batla go tshwara buka ena ya gale mme ke re mora ke ena ke ya gago o eme le yona o seke wa ngwaengwaetsa le ka lentswe le le leng o dule le yone gantle moratiwa o se leke o se tsotelele ga ke kgatha le gore ke mang ya kgatlhano le wena ke mang ya kgatlhano modimo o tla o emela o rera lentswe le lene le leng jwale ka ga lengotswe ka mono mme ntate o tla o bona ka nqane go noka ke batla go nanabela mme ke mo tshware matsong a ka mosadi wa ka mme ke tshile jordane go fitlhela nako eo modimo nke ke dule temeng ka botshepei ntumelele ga ke tsotele gore mopuso ke ofe kapa gore ke ba ba kae seo ke se etsang le a e le sena sane kapa se seng a nke ke dule ke tshepaetse le ka nnete lentsweng la modimo o phelang e tle e re ga tsatsi leo le fitlha mme ke tshela mono ke sheba kwana ke re ke wena eo o motswale wa ka ya gabane moina a ka ya gabane kgaitsedi ya ka ya gabane morere e mošwa kena tshimong dula dithaneng lona bareri botlhe ba batšha le ba jalo le seke la dula fela o seke wa dula fela mme o sa etse letho tswela ka ntle kwana mme o gape moya etsa gogong tswela pele tsamaya o seke wa ema wena morere e mošwa mono modimo a tlhonolofatse pelo ya gago o ngopotsa ke sale dilemong tseo ke a gola mme motlhomong ke le monyenyane go yena motlhomong ke le fela dilemong tse mašome a mabedi le gogong ka thoko fela motlha ke neng ke tlhoma lejo la segutlo mono ke sa opola ke ne ke tlwaetse go apara baki e bolou le marugo a masweu mme ke eme mono ke tlhoma lejo leo la segutlo dilemo tse ka ba mašome a mararo le motsho o le mong tse e fetileng le a bona gore ke ne ke le mokae ke le mošanyana fela ke eme mono fela ke tlhoma lejo leo la segutlo ga ke so kekise ka lentswe le le leng ke le bolokile gantle fela jalo ka ke tlhomile lejo leo la segutlo kwana ke bopaki ba ka bo robetse mono moo ke bongotseneng tepeng le e sa ngwalwang letho la bibele mme ka letabola ka le mane ya lejo leo la segutlo mme le sa le teng mono mme a leke le ngwalwe maqepeng a lentswe la modimo le e sa feleng le godimong a nke ke eme ka botshepei go ya pheletsong a re inamise ditlhogo tsa rona jwale motsotso fela bakeng sa thapelo go kwaleng ga bosio bona go kwaleng ga tsena kgaolo e le nngwe e le ntho e e sa lokang leloketse go nka e nngwe ka moo a tswelang pele mme a tlhomamisa kereke sebakeng sa yona ke tla letlisetsa yona ka tsatsi le leng ga modimo a ratile ke loketse go fumana phomolonyana e seng kae jwale pele ke ya kena chatakwa kwana kopano e nngwe e kgolo ke nta no tshela go tswa mono go ya Oklahoma
Or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart that she had come to that land and she is dying tonight, would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight
that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit. May it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will be holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus give me eternal life.
Amen.
Go raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.